This message, The Token, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday afternoon, March 8, 1964, at the Souls Harbor Temple in Dallas, Texas, USA. Lo myalezo, umqondiso, kamzalwana uWilliam Marion Branham, waqala ukushunyelwa emva kwemini ngecawa, ngoMatch wesibhozo, ngowe-1964. A Souls Harbor Temple at Dallas, Texas, USA.
Reading of the Word. For the closing service, the reason I asked you to stand, when they play the Star Spangled Banner, you stand, don't you? Then why not for the Word of God? It's a respect.
Ukufunda kwelizwi. Ukwenzela inkonzo yokuvala. Isizathu sokuba ndinicele niphakame. Xa bedlala iThe Star Sprangled Banner, niyaphakama, anenzi njalo. Ngoko, kutheni ningayenzeli ilizwi likaThixo, kukuhlonipha.
Now, over in the book of Exodus, the 12th chapter, beginning with the 12th verse, I wish to read a portion of Scripture, 12th and 13th verse.
Ngoko, ngaphaya, kwincwadi ye-Exodus, isahluko seshumi elinesibini, kuqala kumqolo weshumi elinesibini, ndinqwenela ukufunda inxenye yesibhalo oweshumi elinesibini kunye noweshumi elinesithathu umqolo.
For I will pass through the land of Egypt this night, and will smite the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and will execute judgment. I am the Lord.
Ndiyakucanda ezweni laseyiphutha ngobu busuku, ndibethe amazibulo ezweni laseyiphutha, ndithabathele emntwini, ndise enkomeni, kwaye ndenze izigwebo, ndinguYehova.
And the blood shall be unto you for a token upon the house where you are. And when I see the blood, I will pass over you. And the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt.
Kwaye igazi elo loba ngumqondiso kuni ezindlini enikuzo, kwaye xa ndibona igazi ndiyakugqitha kuni, singabikho kuni isibetho esonakalisayo ekulibetheni kwam ilizwe laseyiphutha.
Our subject is the token. Let us bow our heads now. And in this the stillness of this sacred moment before approaching him in prayer, is there a request that you'd like for God to answer this afternoon?
Isihloko sam ngu umqondiso. Masithobiseni inhloko zethu ngoku. Kwaye enzolweni yakhe yeli lindilisekileyo ithuba phambi kokusondela kuye ngomthandazo. Ingaba kukhona isicelo ongathanda uThixo asiphendule ngalemva kwemini?
Just lift up your hands if you do and think down in your heart what you want him to do anywhere in the building. Just think what you want him to do.
Phakamisani nje izandla zenu ukuba wenzile, kwaye ucinge ezantsi entliziyweni yakho oko ufuna yena akwenze. Naphi na esakhiweni, nje cinga ngoko ufuna yena akwenze.
Our Heavenly Father, Thou art the unchangeable God, and we pray that You will answer our prayers this afternoon as we are holding our hands. Thou dost notice that my hands are up too.
Bawe tu asezulwini. Wena ungonga kuqukiyo uThixo. Kwaye siyathandaza ukuba uyakuphendula imithandazo yethu ngalemva kwemini. Njengoko sibambe izandla zethu. Kwaye wena uqaphele ukuba izandla zam ziphakanyisiwe nazo.
My request, I'll make it known publicly, that is, Lord, that you'll heal every person in here today. Save every lost one. Now you said if you ask the Father anything in my name, I'll do it.
Kwaye isicelo sam ndiyakusazisa esidlangalaleni esokuba Nkosi, okokuba uyakuphilisa wonke umntu olapha namhlanje, sindisa wonke olahlekileyo. Ngoku uthe ukuba ucela ubawo nantoni egameni lam, ndiyakuyenza.
Now Lord, help us together to believe as a unit of people, of believing children. Speak through thy word, Lord. Thy word is truth. Bless our hearts.
Ngoku, Nkosi, sincede ngokuhlangeneyo ukuba sikholwe njengenhlanganisela yabantu yabantwana abakholwayo. Thetha ngelizwi lakho, Nkosi. Ilizwi lakho liyinyaniso. Sikelela iintliziyo zethu.
We thank you for this meeting. We thank you for Brother Grant and for all of his workers and all the churches and the people. And for all that you've done for us, Lord, we're grateful to you.
Sibulela wena ngalomhlangano. Sibulela wena ngomzalwane uGrant nangawo wonke umsebenzi wakhe nawo onke amabandla nabantu nako konke osenzele kona Nkosi sinombulelo kuwe.
Father, there may be many of us here will never see each other again now until we see on the other side. This may be the last service that we'll sit together in this earth. May the Holy Spirit come and bless us together. Minister to us our needs. In Jesus' name we pray. Amen. May be seated.
Bawo, kungabakho abaninzi bethu apha esingasokuze siphinde sibonane kwakhona ngoku. Side sibonane ngapha ya kwelinye icala. Lena ingaba inkonzo yokugqibela esiya kuhlala kunye kulomhlaba. Wanga umoya oyingcwele ungeza. Usisikelele ngokuhlangeneyo. Ulungiselele kuthi izidingo zethu. Egameni lika Yesu siyathandaza. Amen. Ningahlala.
I have a little tablet of paper here. I write out some scriptures and little things. Used to be I could remember it in my mind, but I just passed 25, you know. That is the second time. And then I don't remember like I used to, and so many wound up in the meetings and things and so much to do.
Ndineqweqwe lephepha elincinci apha. Ndibhala izibhalo ezithile nezinto ezincinci. Kwakuqhele ukuba ndibe nokuzikhumbula engqondweni yam. Kodwa ndisandula ukugqitha amashumi amabini anesihlanu niyazi oko kukuthi ityeli lesibini. Kwaye ngoko andikhumbuli ngohlobo endandisenza. Kwaye amanxeba amaninzi emihlanganweni nezinto nokuninzi kokwenza.
Our subject this afternoon is the token. Our scene opens in Egypt. It's a great picture here now. I want you all to see it and just be as reverent as you can.
Umkholo wethu ngalemva kwemini ngumqondiso. Umboniso wethu uvuleka eYiputa. Ngumfanekiso omkhulu apha ngoku. Ndifuna nonke niubone kwaye nizole njengoko ninokuba nakho.
Egypt is a place of the scene, and the time of the scene is just at the beginning of the Exodus.
IYiputa yindawo yomboniso, kwaye ilixa lomboniso lisekuqaleni kanye kwemfuduko.
And now it's a type of today shown as we are also facing another Exodus. God bringing Israel out of Egypt to the promised land was a type of Christ bringing the bride out of the church to the promised land. We are in another Exodus.
Kwaye ngoku, luhlobo lwanamhlanje liboniswa njengoko sijongene nenye imfuduko. UThixo ekhuphela ngaphandle kweYiputa uIsrayeli emsa kumhlaba wesithembiso yayiluhlobo lukaKristu ekhupha umtshakazi ebandleni emsa kumhlaba wesithembiso sikwenye imfuduko.
Now if you study the scripture, we just have time to hit the high spots of it. That's true.
Ngoku ukuba uya kufundisisa isibhalo sinexesha nje lokubetha indawo eziphezulu yayo leyo.
We are the, as God brought a nation out of a nation, God will bring the bride out of a church.
Siyi njengoko uThixo wakhuphela isizwe ngaphandle kwesizwe, uThixo uya kukhuphela umtshakazi ngaphandle kwebandla.
The bride will be called from all the churches. It'll be the elected of God will be brought out, and we're on the verge of that Exodus right now. For we have every scriptural proof that we're standing there.
Umtshakazi uyakubizwa akhutshwe kuwo onke amabandla. Iyakuba ngabakhethiweyo bakaThixo bayakukhutshwa. Kwaye sisencamini yokwenzeka kwaloo mfuduko kanye ngoku, kuba sinaso sonke isiqinisekiso sesibhalo sokuba simi phaya.
Now I know that's been said a lot of times. My friend, one time it'll be said for the last time, time will fade into eternity then. He's coming to take a bride out of a church.
Ngoku ndiyazi ukuba oko kuthiwo amatyeli amaninzi, kodwa, mhlobo wam, ngelinye ixesha iya kuthiwo okwexesha lokugqibela. Ixesha liya kunyamalalela kunaphakade ngoko. Uyeza kuthabatha akhuphele umtshakazi ngaphandle kwebandla.
The token was the thing that made the difference between Egypt and Israel, the two nations.
Umqondiso yayiyinto eyenza umahluko phakathi kweYiputa noIsrayeli, izizwe ezibini.
They were all human beings, but all God created, all the handiwork of God, but the difference, when the death penalty was passed, the difference between life and death was the token.
Bonke yayingabantu, kodwa bonke bedalwe nguThixo. Wonke umsebenzi wesandla sikaThixo, kodwa umahluko xa isigwebo sokufa sabekwayo, umahluko phakathi kobomi nokufa yayingumqondiso.
And so will it be at the coming of the Son of God when he brings the bride out of the church, the difference will be the token.
Kwaye iya kuba njalo ekuzeni konyana kaThixo. Xa esizisa umtshakazi emkhupha ebandleni, umahluko iya kuba ngumqondiso.
You listen close this afternoon and see if that isn't true. The token will be the difference. There's got to be a difference.
Ngoku, phulaphulisisani ngalemva kwemini, kwaye nibone ukuba oko asiyonyani na. Umqondiso uya kuba ngumahluko. Kufanele kubekho umahluko.
God is going to judge the world someday. If I ask the Catholic people, who will he judge, what will he judge the world by? They'd say the church. What church? The Catholic Church. Which Catholic Church? There's several of them.
UThixo uza kuligweba ihlabathi ngenye imini. Ukuba ndibuza abantu abangamaKatolika, uya kugweba bani, uya kuligweba ngantoni ihlabathi. Bebeya kuthi, ibandla. Eliphi ibandla? Ibandla lobuKatolika. Eliphi ibandla lobuKatolika? Kukho amaninzi awo.
The Methodists say by the Methodist, the Baptist then is out of it. Then if you judge it by the Baptist church, all the rest of them's out. The Pentecostals say by the Pentecost, then the rest of them's out.
Amawisile ebeya kuthi ngewisile, amaBaptists ngoko angaphandle kuyo. Ngoko ukuba uyigweba ngebandla lobuBaptists, onke aseleyo awo angaphandle. AmaPentecost athi ngePentecost, ngoku abaseleyo babo bangaphandle.
See, it would be too much confusion, too confusing to the mind to think of such a thing. But God had a way here that he said he's going to judge the earth, not by the Catholic Church, not by the Protestant Church, but he's going to judge the world by Jesus Christ.
Amen.
And Jesus is the Word.
Amen.
So there he comes back to the Bible again. See?
Yabon, iya kuba imbidano, enkulu imbidano. Ibhidisa kakhulu engqodweni ukucinga ngento enjalo. Kodwa uThixo unendlela athe uya kugweba ngayo umhlaba, hayi ngebandla lobuKatolika, hayi ngebandla lobuProtestanti, kodwa uza kugweba ihlabathi ngoYesu Kristu, kwaye uYesu lilizwi. Ke phaya ibuyela emva eBhayibhileni kwakhona, yabona.
He'll judge the world by the Bible. And the Bible is God's judgment book, which is a complete revelation of Jesus Christ, that nothing else can be added or anything taken from it. The penalty of doing is your name out of the book of life. Just stay right in the book and pray God to make us part of that.
Uya kugweba ihlabathi ngeBhayibhile, kwaye iBhayibhile incwadi kaThixo yokugweba, nto leyo isisityhilelo esipheleleyo sikaYesu Kristu. Sokuba akukho nto engenye enokongezwa okanye nantoni enokususwa kuyo. Isohlwayo sokuyenza sesokuba igama lakho lisuswe encwadini yobomi. Hlala nje encwadini uze uthandaze uThixo asenze inqalenye yokuya.
Now we find out a token. What is a token? A token is a sign of a paid price. The token is.
Ngoku siyafumanisa umqondiso. Yintoni umqondiso? Umqondiso luphawu lwexabiso elihlawulweyo. Yilonto umqondiso.
Just like our railroads and bus lines. We take our money and go to a station. Now see, the bus line is not allowed in the places where tokens are used. They're not allowed to take money. They cannot take money, it takes a token. Say the airplanes, whatever more.
Njengeendlela zikaloliwe nemigca yeebhasi zethu, sithatha imali yethu siye esikhululweni. Ngoku, yabona, imigca yeebhasi ayivunyelwa ezindaweni apho amatikiti asetyenziswayo. Abavunyelwa bathathe imali, abanakuthatha imali, kuthabatha itikiti, yithi inqwelontaka, nantoni.
You go to a certain place, the purchasing counter, and purchase from your money so many tokens. This certain token. And this token is a sign that your fare has been paid.
Uya ndaweni ithile, indawo yokuthenga, uze uthenge, emalini yakho, amatikiti amaninzi, eli tikiti lithile, kwaye eli tikiti luphawu lokuba uhambo lwakho luhlawulelwe.
You have a right aboard the ship, aboard the plane, aboard the bus, or whatever it is, as long as you hold a token to show that your ride has been paid for. I remember that. Don't forget it.
Unelungelo lokukhwela inqanawa, ukhwele inqwelontaka, ukhwele ibhasi, okanye nantoni eyiyo. Okoko nje unetikiti lokubonisa okokuba ukukhwela kwakho kuhlawulelwe. Ngoku, khumbula loo nto. Sukuyilibala.
Israel's slain lamb was God's requirement. Jehovah required a slain lamb, an innocent substitute. As we've been through in the week gone by now, that God, when He makes a decision, He never changes it.
Imvana kaIsrayeli eyaxhelwayo yayiyimfuno kaThixo. UYehova wafuna imvana exheliweyo, isibambeli esimsulwa, njengoko besingenile kuyo kule veki igqithileyo ngoku, okokuba uThixo xa esenza isigqibo zange asiguqule.
And He made a way. His first thing that He did when man had fallen, He had to make a way for him back if He ever wanted to redeem him, and He made a decision that He saved man by the blood of an innocent one.
Kwaye wenza indlela, into yakhe yokuqala awayenzayo xa umntu wathi wawa, kwafanela amenzele indlela yokubuyela, ukuba wakhe wafuna ukumhlangula, kwaye wenza isigqibo sokuba wahlangula umntu ngegazi lomsulwa.
And He's forever done the same thing. He's never changed it. No place will God ever meet any worshiper only under the blood. That's His only place.
Kwaye wasoloko esenza into ekwanye, akazange aguquke. Akukho ndawo uThixo aya kuhlangana kuyo nomnquli, kuphela phansi kwegazi, apho kuphela kwendawo yakhe.
We try to make Him meet under our theology, under our denomination, under our educational programs. Some's built towers and some's built cities, Babylon and the Tower of Babel and all different kinds of things. But it still remains God only meets the true worshiper under the blood.
Praise the Lord.
He never changes it.
Sizama ukumenza yena ahlangane phansi kwemfundo yethu yezakwalizwi, phansi kwehlelo lethu, phansi kwenkqubo zethu yemfundo. Abanye bakha inqaba, abanye bakhe izixeko, iBhabheli kunye nenqaba yaseBhabheli, kunye nazo zonke iintlobo ezahlukileyo zezinto, kodwa isahleli. UThixo uhlangana nomnquli onyanisekileyo phantsi kwegazi, akaze ayiguqule.
We can all be Methodists, we can all be Pentecostals, we can all be this other, we all disagree. But when I come to a man, let him be Catholic, priest, or whatever he is, when he's under that blood, we are brothers. Care where he's at, as long as he's under that blood.
Asinako kuba ngamawisile sonke. Asinako kuba ngamarhabe sonke. asinako sonke ukuba koku okuya okanye okunye asiyukungqinelana kodwa xa ndisiza emntwini makabe ngumpristi wobukatolika okanye nantoni ayiyo xa ephantsi kwela gazi singabazalwana ndikhathali nokuba uphi okoko nje ephantsi kwela gazi.
Now, Israel's a slain lamb was a requirement of Jehovah, and the blood was a token that the job had been done.
Ngoku, uSirayeli waxhela imvana eyayifunwa nguYehova, kwaye igazi yayingumqondiso wokuba umsebenzi wawenziwe.
God required for redemption from Egypt to go to the promised land, he required a slain animal.
UThixo wafuna intlangulo ukusuka eYiputa ukuya kumhlaba wesithembiso. Wayefuna isilwanyana esixheliweyo.
And that animal must have the blood of the dead animal must be put upon the lintel and on the door, and that stood for the token that the thing that Jehovah had required had been fulfilled.
Kwaye esasilwanyana kufuneka sibe igazi lesilwanyana esifileyo kufanele libekwe phezu komgubasi nasecangweni, kwaye oko kwakumele umqondiso wokuba into athe uYehova wayifuna yayizalisekisiwe.
See, now not the lamb was the token, the blood was the token. Now, the life had gone out from the sacrifice, and now the blood was the token, his orders had been carried out.
Yabon. Ngoku, hayi imvana yayingumqondiso, igazi lalingumqondiso. Ngoku, ubomi babuphumile ukusuka kwidini, kwaye ngoku, igazi lalingumqondiso, imiyalelo yakhe yayenziwe.
The blood stood for the token, the sign, that this believer had done exactly what the requirement was. That was a token.
Igazi lalimele umqondiso, uphawu lokuba eli kholwa lalenze kanye oko okwakuyimfuneko. Lowo yayingumqondiso.
All right. Seeing the believer worship was then identified with his sacrifice.
Kulungile. Ukubona ikholwa linqula lalisaziwa ngedini lalo.
See, here's the house. And the worshiper, what was the requirement? Slay a lamb. On the 14th day after it's put up, a male without blemish, all Israel shall slay it. And the blood shall be taken with hyssop and put up on the lintel of the door.
Yabon, apa yindlu, kwanomnquli, yayiyintoni imfuneko, chela imvana, kusuka kwelishumi elinesine emva kokuba ibekiwe, iduna elingenasiphako. Wonke uIsrayeli uyakulixhela kwaye igazi liyakuthatyathwa ngeyisophu liqatywe emgubasini womnyango.
And by the way, that hyssop is just common weeds. Hyssop means your faith.
Kwaye kanjalo, iyisophu yayilukhula nje oluqhelekileyo. Iyisophu ithetha ukholo lwakho.
Somebody tries to have supernatural faith, that's the reason you miss your healing. Faith is just a common thing.
Umntu othile uzama ukuba nokholo olungaphezu kwendalo. Naso isizathu uphosana nempiliso yakho. Ukholo yinto nje eqhelekileyo.
You got faith to come to church, you got faith to walk out there, you got faith to start your car, you got faith to eat your dinner. That's the way it is, it's common faith.
Unokholo lokuza enkonzweni, unokholo lokuhamba uphume phaya, unokholo lokudumisa imoto yakho, unokholo lokutya idinara yakho. Leyo yindlela eyiyo. Nje ukholo luqhelekileyo.
Now to apply the blood was applied with hyssop, which is just common weeds that grows anywhere in Palestine, showing that the faith that the blood is to be applied by is not some super thing you have to have all kind of doctor's degree to do it. It's just common everyday faith to believe God.
Amen.
Apply the blood by faith with the hyssop.
Ngoku ukuqaba igazi laliqatywa ngeyisophi. Nto leyo yayilukhula nje oluqhelekileyo olukhula naphina ePalestina. Ibonisa ukuba ukholo ekufanele igazi luqatywe ngalo asiyonto inkulu kakhulu ekufanele ube nazo zonke iintlobo zezidanga zobugqirha zokulenza. yinto nje eqhelekileyo ukholo lwemihla yonke ukukholelwa uThixo yabona qaba igazi ngokholo ngeyisopi.
Now the worshipper then seen beneath this blood showed that he had carried out Jehovah's request and he was identified, the token showed he was identified with the slain lamb that Jehovah had required. The work was done.
Ngoko, umnquli, ngoko, ebonwa ngaphansi kweli gazi, kwabonisa ukuba usenzile isicelo sikaYehova, kwaye wayeqondwa, umqondiso, wabonisa ukuba wayebandakanywe kunye nemvana exheliweyo athe uYehova wayifuna. Umsebenzi wawenziwe.
What a perfect type today of Christ and the believer. When the token is displayed to the believer, then it shows that it's been accepted and the work has been done.
Olunjani ukugqibelela uhlobo namhlanje luka Kristu nekholwa xa umqondiso udandalazisiwe kwikholwa ngoko ibonisa ukuba lamkelwe kwaye umsebenzi wenziwe.
Then the blood was a token of identification. The blood itself, the animal bled, died, and his blood was on the wall.
Ngoko, igazi lalingumqondiso wokubandakanywa. Igazi ngokwalo, isilwanyana sasophile, safa, kwaye igazi laso laliseludongeni.
Now, animal life that was in the blood, and life is in the blood, we know that, the Bible said so, and science proves it. Life is in the blood.
Ngoko, ubomi besilwanyana obabusegazini, kwaye ubomi busegazini. Siyayazi loo nto. IBhayibhile itsho njalo kwaye inzululwazi ingqinisisile. Ubomi busegazini.
So therefore, when the animal was killed and the life was broken from the animal, the blood had to be the chemistry of the blood to stand for the token because the life that was in the blood could not come back upon the believer because it was an animal's life.
Ke ngoko, xa isilwanyana sasibulawa kwaye ubomi busophulwa kwisilwanyana. Igazi kwakufanele libe lichiza legazi limele umqondiso ngokuba ubomi obabusegazini babungena kubuyela phezu kwekholwa ngokuba yayibubomi besilwanyana.
And an animal life and a human life is absolutely different. There's nothing in it at all.
Kwaye ubomi besilwanyana nobomi bomntu bohluke ngokupheleleyo. Ayiko, akukho nto kuso konke konke.
You take an animal's blood and put it in you, you'll die. So you see, it's a different life in the animal blood than there is in the human blood because the human has a soul. The animal has no soul.
Uthabatha igazi lesilwanyana, ulifake kuwe, uyakufa. Ke, uyabona, thina bubomi obahlukileyo kwigazi lesilwanyana, kunokuba bukho egazini lomntu. Ngokuba umntu unomphefumlo, isilwanyana asinamphefumlo.
And now, therefore, the blood itself, understand now, the red chemistry, chemicals of the blood had to stand out on the door as a token that the lamb had died. Now, because the life of the lamb could not come back on the human worshiper, but today it was only a type.
Kwaye ngoko. Ngoko ke, igazi ngokwalo, qonda ngoku, ichiza elibomvu, imichiza yegazi, kufanele ime ngaphandle emnyango, njengomqondiso wokuba imvana ifile ngoku, ngokuba ubomi bemvana babungena kubuyela kumnquli ongumntu, kodwa namhlanje yayingumzekelo nje.
Today, it isn't the chemical blood of the Lord Jesus, our Lamb, but it's the life that was in the blood, which is the Holy Ghost. It comes back and it's a token that we have accepted and did exactly what God told us to do.
Namhlanje, asilochiza legazi lenkosi uYesu, imvana yethu, kodwa bubomi obabusegazini, nto leyo ingumoya oyingcwele, ibuyela emva kwaye ngumqondiso wokuba samkele. Kwaye senze ngqo oko uThixo asixelele sikwenze.
And then by having the token, we are identified with our sacrifice. Perfectly. I don't see how anything more could be any plainer. See?
Kwaye Emva koko, ekubeni nomqondiso, sibandakanywe nedini lethu. Ngokugqibeleleyo, andiboni nayiphi into ngaphezulu ingacaca ngakumbi. Yabona?
Only way anyone could tell that that house belonged to under the blood because the chemistry of the blood was on the doors. They passed through, the death angel had to look and see the blood.
Kuphela kwendlela nabani anokucela ngayo kokuba landlu yeyayo nayo phansi kwegazi kokuba ichiza legazi laliseminyangweni bagqitha ingelosi yokufa kwafuneka ijonge ize ibone igazi.
Now again it was a type of the Holy Spirit. Now see, the literal blood of Jesus could not come upon each one of us because he just had so much blood in his body. And it's dripped off of his body into the ground 2,000 years ago. But it wasn't to be for a token.
Ngoku, kwakhona, yayingumzekelo womoya oyingcwele. Ngoku, yabona, ubuqu begazi likaYesu, lalingenakuza phezu kwaye ngamnye wethu. Ngokuba wayenelingako kuphela igazi emzimbeni wakhe, kwaye laphalala, laphuma emzimbeni wakhe, ukuya emhlabeni, amawaka amabini eminyaka eyagqithayo, kodwa lalingenzelwanga ukuba lelo mqondiso.
The life that was in the blood was the token. Now, I'll prove it to you just a minute by the Bible.
Ubomi obabusegazini. Yayingumqondiso ngoku. Ndiyakuyingqinisisa kuwe nje emzuzwini ngeBhayibhile.
It is the token that's to come up on each of us to show that we have been identified with our sacrifice and have carried out Jehovah's request.
Kumqondiso ofanele uze phezu kwethu ngamnye ukubonisa ukuba sibandakanywe nedini lethu kwaye sisenzile isicelo sikaYehova.
Peter said on the day of Pentecost, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost.
Wathi uPetros ngemini yePentecost, guqukani nonke ngabanye, nize nibhaptizelwe egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono, kwaye niyakwamkela isipho somoya oyingcwele.
For the promise isn't to you and to your children, and to them as far off as many as the Lord our God shall call. See, not showing it just to them, as many as the Lord will call.
Kuba idinga likuni, nakubantwana benu, nakwabo bakude, nabaninze yakuthi inkosi uThixo ibabize. Yabona, hayi ukuyibonisa nje kubo, nabaninze yakuthi inkosi ibabize.
There's many think they're called, but all the Lord calls, those who he foreknew, he called. All who he called, he justified. All who he justified, he has glorified already. The thing is settled.
Baninzi abacinga ukuba babiziwe, kodwa bonke ababizwa yinkosi, abo yabaziyo ngenxa elingaphambili, yababiza. Bonke eyababizayo yabagwebela, bonke eyabagwebelayo yabazukisa. Into sele yenziwe.
And then when you take a person that doesn't believe that the Holy Ghost is for the day, see what they're doing? They're denying the token, which is a very symbol of you being connected with your sacrifice.
Kwaye emva koko, xa uthatha umntu ongakholwayo ukuba umoya oyingcwele ungowemini, yabona abakwenzayo, baphika umqondiso, wona lowo oluphawu lwakho lokuba uqhakamshelene nedini lakho.
See what I mean? It's very simple if you just look at it in the way that God has got it wrote out.
Yabona endikuthethayo, ilula kakhulu ukuba unokujonga nje kuyo ngendlela athe uThixo wanayo ibhaliwe.
Now, the blood carried us and we were shows the symbol of the Holy Spirit, that is the life. Now, the animal life could not come back in the human because it wouldn't match. The animal life has no soul in it. The human life has a soul.
Ngoku, igazi liyasithwala kwaye besi ibonisa uphawu lomoya oyingcwele lokuba bubomi. Ngoku, ubomi besilwanyana babungena kubuyela emntwini ngokuba aziyikunxibelelana. Ubombe silwanyana abunamphefumlo kuso. Ubombomntu bunomphefumlo.
The animal doesn't know he's naked. He doesn't know right from wrong. He has a spirit, but not a soul. Now remember, now the soul is the nature of the spirit, of course.
Isilwanyana asazi ukuba size, asazi okulungileyo kokungalunganga. Sona nje sona sinomoya, kodwa hayi umphefumlo. Ngoku khumbula ngoku, umphefumlo yimvelo yomoya, kakade.
Now watch. But then when the life of our sacrifice, Jesus Christ, when his blood was shed, he was God, bottled up in one man.
Ngoku qaphela, kodwa ngoku xa ubomi bedini lethu, uYesu Kristu, xa igazi lakhe laphalazwayo, waye enguThixo, ezele emntwini omnye.
Now he come down from being Jehovah to identify himself as a human being, to take upon himself the form of man, to identify us with him.
Ngoku, uyehla ekubeni nguYehova, ukuzazisa yena njengomntu, ukuthabathela kuye imo yomntu, ukusibandakanya kunye naye.
He was the Lamb of God, and on the inside of him were the blood. Now I know somebody says he was a Jewish blood. You hear the Jews say that. He wasn't Jewish blood. And neither was he Gentile blood. He was the blood of God.
Waye eyimvana kaThixo, kwaye ngaphakathi kuye, apho igazi, ngoku, ndazi mntu othile othi, waye ligazi lobuJuda. Uva amaJuda esitsho oko, waye ngelo gazi lobuJuda. Kwaye engelilo negazi lentlanga, waye ligazi likaThixo.
He had neither Jewish, he wasn't neither Jew nor Gentile. He was God. A virgin shall conceive.
Waye ngenalo nelobuJuda, waye ngenguye nomJuda nantlanga, waye nguThixo, intombi iyakumitha.
Now I know many of you people in the Protestants think that the egg was Mary's. And the hemoglobin, which comes, the life comes in the blood cell.
Ngoku, ndiyazi ukuba abaninzi babantu kuni, kunye namaprotestanti, acinga ukuba iqanda lalileli kaMaria, kwaye isibomvu sigazi esiphumayo, ubomi, buza kwiseli yegazi.
Because a hen can lay an egg without being with the male bird, it won't hatch because it's not fertile. Life comes from the bloodstream, which comes from the male sac.
Ngokuba isikhukukazi singalibeka iqanda ngaphandle kokudibana nenkunzi yentaka, aliyi kuqandusela ngokuba alichunyiswanga. Ubomi buza busuka kumjelo wegazi osuka kwinkunzi.
But in this case, there was no male sac. So the life in the blood, it had to come from God alone, and he created a blood cell in the womb of Mary. God himself, the Creator himself, created a blood cell.
Kodwa kulena imeko apho kwakungekho nkunzi, ke ubomi egazini bufanele buze busuka kuThixo yedwa, kwaye wadala iseli yegazi esibelekweni sikaMaria. uThixo ngokwakhe, umdali ngokwakhe, wadala iseli yegazi.
Now look, they say, well, it was the body. Mary had the egg. No, sir. She was not no egg. If it was an egg, you cannot get the sperm without a sensation. And if she had a sensation, what do you have God doing? He created both egg and blood. That's exactly what he was.
Ngoku jonga, but kuhle yayingumzimba. UMaria waye neqanda, hayi mhlekazi. Waye ngenjalo, hayi qanda. Ukuba yayiliqanda, akuna kufumana mbewu ngaphandle kwemvakalelo, kwaye ukuba yena waba nemvakalelo, umenza ukuba wayesenza ntoni uThixo. Wadala zombini, iqanda negazi, oko koko wayekuko ngqo.
We handle God, the Bible said. 1 Timothy 3:16, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh. We handle him with our hands.
Sambamba uThixo, itsho iBhayibhile. UTimoti wokuqala, isithathu, ishumi elinesithandathu, ngaphandle kwempikiswano, inkulu imfihlelo yenhloko buThixo, uThixo wabonakaliswa esenyameni sambamba ngezandla zethu.
That body was God. Certainly was. He was God all over in a form of a human being.
Lamzimba yayinguThixo ukuqinisekileyo yayinguwo. YayinguThixo into yonke kwimoyo yomuntu.
Now, we notice in this that that blood cell being broken, that released God. God was in Christ reconciling the world to himself.
Koko siyaqaphela koko okokuba la seli yegazi ekubeni yaphuliwe yakhupha uThixo. UThixo waye ekuKristu exolelanisela kuye ihlabathi.
For no other one could do it. Nothing else could be done. It taken that holy blood himself. God had to come down and become man to suffer his own law.
Apo kungekho namnye onokuyenza, kungekho nto yimbi enokwenziwa. Yathabatha elagazi lingcwele ngokwakhe. UThixo kwafuneka eze ehle abe ngumntu ukuva ubunzima kumthetho ongowakhe.
If Jesus was just a prophet, a man separated from God, then God's unjust.
Ukuba uYesu wayengumprofeti nje, umuntu owahlukaniswe kuThixo, ngoko uThixo akanabulungisa.
If I could say, let Brother Grant die for some sin that Billy ought to die for or something else, some penalty, that would be unjust.
Ukuba ndingathi umzalwane uGrant makafele isono uBilly afanele afele sona okanye into engenye isohlwayo esithile, oko kuya kuba asibobulungisa.
If I had my own boy to die for a penalty that I had pronounced, it still isn't just. There's only one justice I can do. That's take his place if I want to save him.
Ukuba bendisenza inkwenkwe yam ifele isohlwayo endithenda sibeka, futhi ayikabi bubulungisa. Kukho kuphela ubulungisa obunye endinokubenza. Oko kukuthatha indawo yayo ukuba ndifuna ukuyisindisa.
And God had to become flesh in order to take the sinner's place. God.
Amen.
Manifested in the flesh. Nothing less than God himself.
Kwaye uThixo kwafanele abe inyama ukuze athathe indawo yomoni. UThixo wabonakaliswa esenyameni. Kungekho kungaphansi kuThixo buqu.
Now here he was, manifested in the flesh to take away the sins of the world, and he identified himself in us that we might be identified in him. See the purpose of it?
Ngoku apha yayinguye ebonakaliswe esenyameni ukuze athabathe izono zehlabathi, kwaye wazibonakalisa yena kuthi ukuze sibe nokubonakaliswa kuye. Uyabona injongo yayo.
Now, we find out our identification with our sacrifice. The life of the sacrifice in us, which is the Holy Spirit.
Ngoku, siyafumanisa ukwaziswa kwethu kwidini lethu, ubomi bedini kuthi obungumoya oyingcwele.
When that cell was broke, it released God. Released God that he had sanctified a people with his own blood and put God in the man again. God in you, eternal life.
Xa la seli yaphulwayo, yakhupha uThixo, yakhupha uThixo, okokuba ubangcwalisile abantu ngegazi elilelakhe yena, waza wabeka uThixo emntwini kwakhona. UThixo kuwe, ubomi obunguna phakade.
And any Greek scholar knows that that word eternal life comes from the word zoe, zoe, which means God's own life. Scribe.
Kwaye, nasiphi isifundiswa somGrike siyazi ukuba eli gama bomi obungunaphakade lisuka kwigama zoe, zoe, othetha ubomi bakhe uThixo, injalo loo nto.
The only way that you ever can have life is only one form of eternal life, and that's God's own life in you.
Kuphela kwendlela onokuze ube nobomi kukho uhlobo olunye lobomi obungunaphakade, kwaye obo bubomi bukaThixo yena kuwe. Yabona,
then you have eternal life because he is the only eternal there is, and we are the attributes of his thoughts before there was even a foundation of the world or anything.
Emva koko unobomi obungunaphakade ngokuba yena kuphela akona phakade okhoyo, kwaye sizizibonakaliso zeengcinga zakhe ngaphambi kokuba kwakhe kwakho nasiseko sehlabathi okanye nantoni.
All this is just his thinking, and we're the display of his thoughts of what it was.
Konke oku kukucinga nje kwakhe, kwaye sikukubonakaliswa kweengcinga zakhe koko yayikuko.
And he had to come down in order to take away sin. No one else could do it. There wasn't no one worthy to do it. No one could do it but him, and he did it.
Kwaye kwafanela ehle ukuze athabathe asuse isono. Kwakungekho namnye ongomnye onokuyenza. Kwakungekho namnye owayefanelekile ukuyenza. Kwakungekho namnye onokuyenza kuphela yena, kwaye wayenza.
And then when that life was released from that body, man, which was the Son of God, his creative power made a building like any contractor built the building that he moved into himself. God did that.
Kwaze emva koko, xa obabomi baphuma kula mzimba, umntu owayengunyana kaThixo, amandla akhe okudala enza isakhiwo, njengaye wonke umakhe, wakha isakhiwo awangena kuso, ngokwakhe uThixo wayenza loo nto.
And then when that life was taken, the blood, the chemistry of it, poured out upon the ground. Just like Abel's poured out upon the ground.
Kwaye emva koko, xa obabomi bathatyathwayo, igazi, ichiza lalo, laphalalela emhlabeni, nje kanye ngomsulwa uAbeli laphalala phezu komhlaba.
But from that blood came the Holy Spirit of God. And that was sent to man on the day of Pentecost to be identified with the sacrifice that died for them. There's no other way in the world we can get it. A positive token.
Kodwa ukusuka kwelagazi kwaphuma umoya oyingcwele kaThixo, kwaye oko kwathunyelwa emntwini ngomhla wePentecost ukuze abandakanywe kweladini labafelayo. Akukho ndlela yimbi ehlabathini esinokuyifumana ngayo umqondiso onguwo.
Look, if you were guilty of death and you know you're going to the electric chair, and remember to reject.
Jonga, ukuba wawunetyala lokufa kwaye usazi ukuba ubusiya kwisitulo sombane, kwaye khumbula ukwala.
Dallas, listen. To reject the blood of Jesus Christ, the token of his blood, if you see it and reject it, you're going to face the judgment with his blood on your hands.
Amen.
Sinner, church member, remember that.
Dallas, mamela, ukwala igazi lika Yesu Christu, umqondiso wegazi lakhe, ukuba uyalibona lona, kwaye ulale, uza kujongana nomgwebo kunye unegazi lakhe ezandleni zakho. Moni, lungu lecawe, khumbula oko.
What if Lee Oswald would have been able, them few days, and that sweating before that Supreme Court that he had to face, and knowed from killing the president, there wouldn't even be one speck of mercy. How that man must have felt.
Bekungathini ukuba uLee Oswald ebenako kwezo ntsuku zimbalwa nokwakubila phambi kwalaa nkundla iphakamileyo ekwafuneka jongane nayo, kwaye saziwa ekubulaleni umongameli kwakungasayi kubakho nesuntswana lenceba indlela enokuba laa ndoda yayiziva ngayo.
It must have been a terrific thing. He never got to face it because the other fellow shot him. But think of sitting there before an angry Supreme Court with the blood of your fellow man on your hand, the President of the United States.
Inokuba yaba kwinto exakileyo, zange abe nokujongana nayo, ngokuba omnye umfo wamdubula. Kodwa cinga, ngokuhlala phaya phambi kwenkundla ephakamileyo enomsindo, unegazi lomfo wenu esandleni sakho, umongameli weUnited States.
That'll be a mild thing to you people who pass by the blood of Jesus Christ when you'll stand by the courts of God.
Leyo, iyakuba into encinci kuni bantu abagqithe ngegazi lika Yesu Christu xa niyakuma kwiinkundla zikaThixo.
Sweat it out when you know Oswald can get done no more and depart this life for him. But God departs you eternally from His presence. It'll be a terrific thing.
Ubile usoma xa usasa. UOswald wayengena kwenza ngakumbi kunokuba ashiye obubomi ngokwakhe. Kodwa uThixo umkisa wena ngona phakade ukusuka ebukhoneni bakhe. Iyakuba into exakayo.
Notice, if you had to come to the court of being guilty, you would seek the best lawyer you could find. Anybody would do it.
Qolasela, ukuba kufuneka uze ezinkundleni zokuba unetyala, ubuya kufuna elona lingcono igqwetha unokulifumana. Nabani unokuyenza lonto?
And every man that's born in the world, I don't care how good a home he come out of, he's guilty of the blood of Jesus Christ until he accepts the pardon of it.
Kwaye wonke umntu ozalelwe ehlabathini andikhathali lilungile kangakanani ikhaya aphuma kulo unetyala legazi lika Yesu Kristu ade abe ulamkele uxolelo lwalo.
And the only way that you know the pardon is right when the token puts itself up on you and you have the token.
Kwaye kuphela kwendlela onokwazi ukuba uxolelo lulungile xa umqondiso uzibeka phezu kwakho kwaye ube nawo umqondiso.
Notice, you're guilty and you'd hunt the best attorney that you could find to plead your case. And if I was going to the judgment of God, I don't want no priest, I don't want no man, I want the best attorney I can find to plead my case.
Kolosela, unetyala, kwaye uyakuzingela elingcono igqwetha onokulifumana lokuthethela ityala lakho, kwaye ukuba bendisiya emgwebeni ngathixo, andifuni mpristi, andifuni mntu, ndifuna ummeli endinokumfumana onokuthethelela ityala lam.
Let me say to this, you, my Christian friend, our attorney is also our judge, and our judge became our attorney. The case is settled when we receive his pardon.
Mandikutsho oku kuni, sihlobo sam esingumKristu, ummeli wethu, ikwangumgwebu wethu kananjalo, kwaye owethu umgwebi, waba ngummeli, ityala ligqityiwe xa sisamkela uxolelo lwakhe.
The judge himself came down and became the attorney. And the attorney and judge is the same person.
Umgwebi ngokwakhe wehla waba ngummeli, kwaye ummeli nomgwebi ngumntu omnye.
God become man that he might justify man by his own death that he placed upon him. Hallelujah. That means praise our God. He deserves all praises. Our judge and our attorney is the same person.
UThixo waba ngumntu ukuze agwebele umntu ngokufa kwakhe buqu awathi wakubeka phezu kwakhe. Hallelujah. Oko kuthetha makadunyiswe uThixo wethu. Ufanele ludumo lonke, umgwebi wethu nommeli wethu ngumntu omnye.
The Holy Ghost is the token that we have been pardoned. The case is closed.
Umoya oyingcwele ngumqondiso wokuba sixolelwe, ityala livaliwe.
That every man and woman that truly has received the baptism of the Holy Ghost, he's been tried, he's identified with his attorney, with his judge, with his sacrifice, and the token he holds in his possession shows that his trip is paid to glory. Amen. It's all over.
Kuyo yonke indoda nomfazi othe wamkela ngenene ubhaptizo lomoya oyingcwele evavanyiwe, ubandakanywe nommeli wakhe, nomgwebi wakhe, nedini lakhe, kwaye umqondiso awuphethe kuye, ubonisa ukuba uhambo lwakhe oluya eluzukweni luhlawulelwe. Amen. Konke kugqityiwe.
He holds that token. It's his. The baptism of the Holy Spirit, which is a witness of the resurrection of Jesus. Amen. You believe it?
Amen.
That's your identification. You're holding the token.
Uphethe laa mqondiso ungowakhe, ubhaptizo lomoya oyingcwele, olingqina lovuko lukaYesu. Amen. Ingaba niyayikholelwa? Oko kukubandakanya kwakho, uphethe umqondiso.
Now, if you haven't got that token, you'll not be coming in. You must have the token. That's a required price. When I see the blood is a token. When I see the blood, I'll pass over you.
Gogo, ukuba akufumananga la mqondiso, akuyi kungena. Kufanele ube nomqondiso. Elo lixabiso elifunekayo. Xa ndibona igazi ngumqondiso. Xa ndibona igazi, ndiyakugqitha phezu kwenu.
You must have the token. If you don't, well, you won't go. You've got to have the token.
Kufuneka ube nomqondiso. Ukuba akunawo, kutheni ungayi kuye. Kufuneka ube nomqondiso.
If the token was not displayed, the token wasn't showed down there, even the covenant wasn't in effect. You say, now, Brother Branham, now wait just a minute. That's exactly right.
Ukuba umqondiso wawungathandalaziswanga, umqondiso wawungabonakaliswanga ezantsi phaya, mqono mnqophiso wawungasebenzi. Uthi, kuhle, ngoku, Mzalwana uBranham, ngoku linda nje umzuzu. Injalo nqolonto.
The token was above the covenant. For Israel had a covenant to be circumcised. And any Jew could go out and show any person, I can prove to you I am circumcised. I am a Jew. I'm circumcised according to Jehovah's command. But yet, that didn't expel him if the token wasn't there also.
Amen.
He must display the token. You get it?
Umqondiso wawungaphezulu komnqophiso kuba uIsrayeli wayenomnqophiso wokuba beluke kwaye nawuphi umJuda wayenokuphuma aye kubonisa nawuphi umntu. Ndingakuqinisekisa ndalulukile, ndingumJuda, ndaluluswe ngokomyalelo kaYehova. Kodwa noko zange kwamkhupha ukuba umqondiso wawungekho phaya nawo. Kufanele adandalazise umqondiso. Niyayifumana?
The token's got to be there anyhow. And if you are in the covenant, if any Jew say, I ain't put no blood on my door, I can prove that I'm a covenant Jew, the death angel got him.
Yena, umqondiso kufanele ube phaya nakanjani. Kwaye, ukuba ukumnqophisa, ukuba nawuphi umJuda angathi, andizukuqaba gazi emnyangweni wam, ndingakuqinisekisa ukuba ndingumJuda womnqophiso. Ingelosi yokufa yamfumana.
No matter how loyal he was, how much church member he was, how much tithes he paid, how he said he believed Jehovah, Jehovah required that token. And he does it today too. It's got to be. Must be.
Akukhathaliseki wayethembeke kangakanani, lilungu elingakanani lecawa, uzihlawula kangakanani izishumi, utsho kangakanani ukuba ukholelwa uYehova. UYehova wayefuna laa mqondiso, kwaye uyayenzana namhlanje kanjalo, ifanele, iyafuneka.
Or there's not another way under heaven, not another name given anyway. No matter how good, how loyal, that token's got to be there and displayed.
Kuba akukho ndlela yimbi phantsi kwezulu, akukho gama limbi linikiweyo, akukhathaliseki uluke kangakanani, uthembeke kangakanani, laa mqondiso kufuneka ube phaya kwaye udandalazisiwe.
The blood, he said, well, I killed the lamb and I put it in a jar. I set it back here. That's not what he said. It must be on the lintel and on the door place. It's got to be displayed.
Igazi uthi, kuhle, ndibulele imvana kwaye ndilifake efatyini. Ndilibeke emva apho. Asiyiloo nto ayitshiloyo. Kufuneka libe semgubasini nasendaweni yomnyango. Kufanele lidandalaziswe.
And your life has got to display the token is in you. Oh, you Pentecostals, what's wrong with you? Bobbed hair, painted faces, man, dirty jokes and things. Where's that display? The blood of my Lord Jesus Christ is a token of the Holy Ghost.
Kwaye. Ubomi bakho bufanele budandalazise umqondiso ukuba ukuwe. Oh, nina maPentekoste, intoni engalunganga nani? Inwele ezinqothulweyo, ubuso obuqatyiweyo, amadoda, iziqhulo ezingcolileyo nezinto. Kuphi okwakudandalaziswa igazi lenkosi yam uYesu Kristu ngumqondiso kamoya oyingcwele?
You having a form of godliness and calling witchcraft and everything else the works of God, witchcraft? How you display a token?
Nina ninokumila kokuhlonela uThixo nize nibize ubugqirha nayo yonke engenye imisebenzi kaThixo ubugqirha nimtalazisa njani umqondiso.
Say I'm Penny, I don't care what you are. I'm Baptist, I'm pray, I don't care what you are. That token's got to be there. God requires it.
Amen.
Nothing else but that.
But ndingumpende andikhathali uyintoni. Ndingumbaptist, ndingumrhab, andikhathali uyintoni. Laa mqondiso kufanele ube phaya. UThixo uyawufuna. Kwaye hayi enye into kodwa leya.
You say, well, I've got a doctor's, I don't care how many degrees you got. God requires that token and that only. It's a sign that your way is paid.
Uthikuhle ndinekagqirha andikhathali zingaphi zidanga onazo. UThixo ufuna laa mqondiso kwaye wona kuphela luphawu lokuba indlela yakho ihlawulelwe.
He ain't gonna take your credentials for something else. He's got to have that token.
Akazukuthatha mfundo zakho kanye into ethile. Ufanele abe nalaa mqondiso.
The bus drivers say, here, wait a minute. That ain't my token. The airplane man say, we go out there now, a ticket is a token.
Umqhubi ibhasi uthi, up, linda umzuzu, asinguwo umqondiso wam. Umntu wenqwelomoya uthi, kuhle, phuma phaya ngoku, itikiti ngumqondiso.
You go out there and tell the pilot, here, I want to get on your plane, how much is it? Go ahead and get your token. Oh, I'll pay you, I can't take it. You won't get on my plane. Until you go pay the price and get the token, I'm looking for the token.
Amen.
Uphuma phaya uxelele umqhubi inqwelomoya. Apha ndifuna ukungena kwinqwelo ntaka yakho, yimalini. Ngena ngaphakathi ufumane umqondiso wakho. Oh, ndiya kukuhlawula. Andinakuyithatha. Awuyi kuya kwinqwelomoya yam ude uye kuhlawulela ixabiso ufumane umqondiso. Ndifuna umqondiso.
You say, well, I went to school, I done this, I don't care what you've done. You've got to have the token or you don't get on.
That's right.
Amen and amen, can't you see?
Uthi, kuhle, ndiyile esikolweni, ndenze oku, ndi, andikhathali wenze ntoni, kufuneka ube nomqondiso okanye akuyifumani. Amen, no, amen. Akuyiboni?
God requires that token. When I see the blood, and only will I pass over you, and I see the token.
UThixo ufuna laa mqondiso. Xa ndibona igazi, kwaye kuphela ndiya kugqitha. Xa ndibona umqondiso.
It was not displayed, the covenant wasn't even in effect. A Jew could absolutely say and prove himself to be a circumcised Jew. He could take the brethren out and say, look here, I'm circumcised. That didn't mean one thing.
Wawungadandalaziswanga umnqophiso wawungasebenzi kwakusebenza umJuda wayenokutsho ngokupheleleyo kwaye abonakalise ukuba ungowalukileyo umJuda wayenokuthatha abazalwane phandle athi jonga apho ndalukile oko kwakungathethi nenye into.
You say I'm Methodist, I'm Baptist, I'm Pentecostal, I'm this, I'm that. That don't mean one thing.
Uthi ndingumwesile, ndingumbaptist, ndingumpentecost, ndikoku ya. Oko akuthethi nenye into.
You've got to have the token. And when the token comes, it testifies of Christ. He said it would. And Christ is the Word.
Unyanzelekile ukuba ube nomqondiso. Kwaye xa umqondiso ufika, ungqina ngoKristu. Uthe uyakwenza. Kwaye uKristu lilizwi.
And how can you deny that the Bible's true part of it and still say you have the token when the token is the testimony of Jesus Christ? That's what I wonder.
Kwaye ungathini ukuphika ukuba iBhayibhile inyani inxenye yayo uze futhi ube usithi unomqondiso ngelixa umqondiso obobungqina ngoYesu Kristu yabona nako apho ndimangaliswa khona.
Oh, say, I don't believe that'll be the days of miracle. Look out, there's no token there. The token punctuates every word with an amen. Everything, because it's God itself.
Oh, uthi, andikholwa, ndiyakholwa imihla yemimangaliso. Oh, jonga, akukho mqondiso phaya. Umqondiso, uvumelana nalo lonke ilizwi ngo Amen. Yonke into kuba nguThixo ngokwawo. Yabona?
All right. But if the token was not there, the covenant was not in effect. It was annulled. Same now.
Kulungile. Kodwa ukuba umqondiso wawungekho phaya, umnqophiso wawungasebenzi, wawubhangisiwe. Into enye nangoku.
No matter how much you say, I believe every word in the Bible. You say, Brother Branham, I can quote you half of that Bible, all the Bible by heart. I believe every bit of it. That's good. Satan does too. It takes the token.
Akukhathaliseki utsho kangakanani, kangakanani, ubunokutsho kangakanani, ndikholelwa lonke ilizwe eBhayibhileni. Uthi, Dalwana uBranham, ndingakucaphulela isiqingalo sala Bhayibhile, yonke iBhayibhile ngentliziyo, ndikholelwa lonke isuntswana layo. Kulungile oko, uSathane uyakwenza naye. Aha. Kuthabatha umqondiso.
Well, Brother Branham, I've got my wall full of degrees. I'm a bachelor of art, and I have a doctor's degree and a LLD of Latin.
Kuhle, Mzana uBranham, ndinodonga lwam luzelezi sidanga. Ndisisidanga sobuqi, kwaye nesidanga sobuqirha, nesobu LLD kwi Latin.
Oh, I've wrote books, I've done this, I've done everything, I've done all these things. I don't care, that's all right. But yet you've got to have the token.
Amen.
The token. Still the token is required.
Kwaye ndibhale incwadi, ndenze oku, ndenze yonke into, ndenze zonke ezi zinto, andikhathali. Kulungile konke oko, kodwa noko kufanele ube nomqondiso. Umqondiso, futhi umqondiso usafuneka.
He said, I'm a Bible student, I'm a good person, I'm this, that. That's maybe fine, that's all good, but still it's got to have a token.
Uthi, ndingumfundi weBhayibhile, ndingumntu olungileyo, ndikoku, okuya. Oko kungaba kokulungileyo, kungabe kulunge konke, kodwa kufanele kube nomqondiso.
Now, death was ready to strike Egypt at any time. And so is death ready to strike the nation now at any time.
Ngoku, ukufa kwakulungele ukuntlitha iyiphutha nangaliphi ixesha, kwaye kunjalo, nokufa kulungele ukuntlitha isizwe ngoku nangaliphi ixesha.
Anna Gina, feel something like your dad said a remark one time. I've always liked that. He said, you know, this nation with the same sins, if God lets America get by with what she's a-doing, he'll be morally obligated to raise Sodom and Gomorrah up and apologize to him for burning them. That's right.
Anna Jean, ndiva into ethile njengotata wakho, ephawule ngelinye ixesha. Ndibe ndisoloko ndikuthanda okuya. Wathi, niyazi esi sizwe kunye nezono zaso, ukuba uThixo uvumela iMelika ukuba isinde koko ikwenzayo, uya kunyanzeleka ngokusesikweni ukuba avuse iSodom neGomora aze axolise kuzo ngokuzitshisa. Kwaye oko kunjalo.
Remember, Israel paid for every sin she did, and so will we.
Kumbula, uSirayeli wahlawula ngaso sonke isono awasenzayo, kwaye kuya kuba njalo nakuthi.
How loosely are we getting? Tighten up the armor. Come back to God, church. I'm not saying these things to be different. I'm telling you as a warning. You believe?
Sibangabanga lawulekiyo njani. Qinisa ikrele. Buyela kuThixo, bandla. Hayi ukutsho ezi zinto ukuze ndahluke. Ndinixelela njengesilumkiso. Niyakholwa.
Death was ready to strike. God had showed them his grace and his mercy through powers and signs and wonders, so has he today, before taking the church out. Still they desired not to repent and to believe the message.
Ukufa kwakulungele ukuntlitha. UThixo wayebabonisile ubabalo lwakhe nenceba yakhe ngawo amandla nemiqondiso nemimangaliso. Wenze njalo nanamhlanje ngaphambi kokuthabatha ibandla likhuphe. Futhi basanqwenela ukungaguquki nokungakholelwa umyalezo.
See, there was a message just before the taking out of the church. There always has to be. Same now.
Yabona, kwakukho umyalezo nje phambi kokuba kukhutshelwe ngaphandle ibandla. Kusoloko kufanele kube njalo, into ekwanye nangoku.
Every spiritual happening is a sign from God. Do you believe that?
Sonke isenzeko sikamoya ngumqondiso osuka kuThixo. Uyayikholelwa loo nto?
Like the message, there's a sign, and then the message follows the sign.
Njengomyalezo, kubakho umqondiso, emva koko umyalezo ulandele umqondiso.
God told Moses, said, if they won't believe the voice of the first sign, maybe they'll believe the voice of the second sign.
UThixo waxelela uMoses, wathi, ukuba abayi kulikholelwa izwi lokuqala umqondiso. Mhlawumbi baya kulikholelwa izwi lowesibini umqondiso.
Now when you see signs going on and no message behind it, this is the same old school of theology and on down, that wasn't from God. But where there's a sign showed, a message follows it.
Ngoku, xa ubona imiqondiso iqhubeka, kwaye kungekho myalezo emva kwawo, isesisikolo nje esidala semfundo yenkolo kwaye ezantsi, oko kwakungasuki kuThixo, kodwa apho kukho umqondiso ubonakalisiwe, umyalezo uyawulandela.
Hello, Jesus, come on the scene. Am I deafening you or everyone who's on this microphone here? Sounds like it's coming back, maybe it's a little loud. I want you to get it.
Ngoku jonga, uYesu uza embonakalweni. Ngaba ndiyaningxolela okanye nabani okulomboko apho, ivakala ingathi ibuyela emva. Mhlawumbi inengxolwana, ndifuna niyifumane.
When Jesus came on the scene, he never said very much to people. Everybody wanted him in his church. Oh, this young prophet, we're just so happy to have him. He was healing the sick. Oh, glory to God. God's raised up a great man among us. That was fine.
Xa uYesu eza embonakalisweni, zange atsho okuninzi ebantwini. Wonke ubani wayemfunela ecaweni yakhe. Oh, lo mprofeti mncinci, sivuya kakhulu nje ukuba naye. Wayephilisa abagulayo. Oh, uzuko kuThixo. UThixo uvuse indoda enkulu phakathi kwethu. Kwakulungile oko.
So one day, it came to a spot where that was his sign. Isaiah 35 said it would be a sign. The lame would leap like a hart and so forth. The blind would see. It was a sign.
Ke, ngenye imini, yafika kwindawo apho. Lowo yayingumqondiso wakhe. UIsaya, amashumi amathathu anesihlanu, wathi iya kuba ngumqondiso. Isiqhwala siya kutsiba njengechama nanjalo njalo. Imfama iya kubona. Yayingumqondiso.
He displayed his sign as Messiah and so forth. And many of them said, yes, I could go for that. Well, now, if that was a sign, there's got to be a voice of that sign.
Wadandalazisa umqondiso wakhe njengomesiya nanjalo njalo. Kwaye bona abaninzi babo bathi, ewe, ndingahamba nokuya kuhle ngoku. Ukuba oko kwakungumqondiso, kwakufanele kubekho izwi lala mqondiso.
What was the voice behind it? When he began to teach his doctrine and call him a bunch of snakes in the grass, he wasn't pauper from then on.
That's right.
See, when the voice came with the sign went first.
Yayintoni izwi emva kwawo? Xa waqalisa ukufundisa imfundiso yakhe, waze wababiza imfumba yenyoka engceni, wayengadumanga ukusukela ngoko. Yabona, xa izwi leza nomqondiso, umqondiso waphuma kuqala.
Moses went down in Egypt with the sign, and he threw down his rod, turned into a serpent. That was sign. But after a while, the voice come with the sign. Then it was different.
UMoses wehla waya eYiputa kunye nomqondiso, waze walahla phansi intonga yakhe, yajika yaba inyoka. Lowo yayingumqondiso. Kodwa emva kwethuba, izwi leza nomqondiso. Emva koko, kwakwahlukile.
They don't want that the voice must be follow a sign. And at no other time could it ever come but that time because it was time for the scriptures to be fulfilled.
Yabona, abayifuni la nto. Izwi kufanele lilandele umqondiso. Kwaye, akukho xesha limbi owawunokuza ngalo kuphela ela xesha ngokuba yayilixesha lokuzaliseka kwezibhalo.
Look what he told him in the burning bush. I have seen the groans and heard them of my people and seen their afflictions by the taskmasters of Egypt. And I remember my promise that I made Abraham.
Jonga awamxelela kona kwityholo elivuthayo. Ndizibonile izincino, ndaziva zona ezabantu bam. Ndabona ukuxhwaleka kwabo ngabaqhubi babo amayiphutha. Kwaye ndisikhumbule isithembiso sam endasenzayo noAbraham.
400 years had expired, and he told Abraham they'd be down. See, no other time could it be. Moses had to come just at that time.
Amakhulu amane eminyaka ayegqithile kwaye wamxelela uAbraham baya kuba sezantsi phaya yabona akukho xesha limbi enokubalilo uMoses kwafuneka eze nje ngelaa xesha.
God's big clock ticks perfect.
Amen.
It won't be 1 minute faster, 1 minute behind. It'll be just exactly on the time.
Ixesha elikhulu likaThixo libetha kakuhle. Alisokuze libe ngumzuzu omnye ekukhawulezeni okanye umzuzu omnye ngasemva. Liyakuba kanye sekuxesheni okuchanekileyo.
Well, so you see, everything was running just right. Could not come at other times. Neither could these things come at other times.
Kulungile. Ke niyabona, yonke into yayibaleka nje kakuhle, ingenakuza ngamanye amaxesha. Nkunazo ezi zinto bezingenakuza ngamanye amaxesha.
This could not have come in the days of Luther. It could not have come in the days of Wesley. The days of the Baptists or Methodists in their days. It couldn't have come. It has to come now.
Oku bekungenakuza ngexesha likaLuther. Ibingenakuza ngemihla kaWesley, imihla yamaBaptist okanye amaWesley. Kwimihla yawo ibingenakuza ifanele ize ngoku.
Israel has to be a nation. The churches has to be like they are now. There had to be a third message, a third church age.
USirayeli kufanele abe sisizwe amabandla afanele abe njengohlobo alilo ngoku kufanele kubekho umyalezo wesithathu isigaba sesithathu sebandla.
There had to be a Laodicea. It cannot form until Pentecost come and shot their wad and went out and organized and did what they did. Then it has to come. Then comes the Lord. When they put him out of the church, he is the Word.
Kufanele kubekho iLaodike. Ibingenakwenzeka ide iPentecoste ize ihlohle eyayo, iphume ize ibe ngumbutho, kwaye yenza oko yakwenzayo. Emva koko fanele ize. Emva koko kuze iNkosi. Xa bamkhuphela ngaphandle kwebandla. Ulilizwi.
They're afraid to challenge that word anywhere. They keep awful quiet about it. But yet they fuss about it.
Bayoyika ukucela umngeni elalizwi naphina, bathi cwaka kakhulu malunga nalo, kodwa noko bayaxambula ngalo.
Chicago, here not long ago when the Lord gave me a vision, I had 300 ministers down. I said, now, I know what you about serpent seed and so forth. I said, one of you take your Bible and come stand by my side and disprove it.
Chicago, apha kungekudala, xa inkosi yandinika umbono. Ndandi namakhulu amathathu abalungiseleli ezantsi phaya ndathi ngoku ndiyazi into eni malunga nembewu yenyoka nanjalo njalo ndathi omnye wenu makathabathe iBhayibhile aze ame ecaleni kwam aze ayiphikise.
The quietest bunch you ever heard. I said, then keep off of my back. It's out of their school of thinking.
Elona gquba lakhe lathi cwaka owakhe waliva ndathi ngoku sukani emva kwam yabona. Ingaphandle kwesikolo sabo sokucinga.
Yet they say Brother Bram's a prophet when he was anointed, but when the anointing's off of him, oh, I don't know. If that isn't a mark of a mixed up theologian?
Noko bathi umzalwane uBrenham ngumprofeti xa ethanjisiwe, kodwa xa intambiso imkile kuye, oh, andazi. Intoni? Ukuba oko asilo phawu lwayo imfundo yenkolo ephiqeneyo.
The word prophet means a divine revelator of the word.
Amen.
The word of the Lord come to the prophets.
Eyona igama umprofeti lithetha umtyhili lizwi ongcwele. Ilizwi lenkosi liza kuba prophet.
That's how Jesus was identified. They said that at the resurrection, they said, we know he was a prophet of God. See, no man could do these things unless God be, and they wouldn't accept his message.
Leo yindlela uYesu awaqondakaliswa ngwayo. Kwaye bathi emva kovuko, bathi siyazi ukuba wayengumprofeti kaThixo, yabona. Akukho umntu onokuzenza ezi zinto ngaphandle kokuba uThixo unaye. Emva koko, babengayi kuwamkela umyalezo wakhe.
They wouldn't accept John, and he was a prophet. Wouldn't accept Elijah and all the rest of them. And they had the divine revelation.
Babengayi kumamkela uYohane. Kwaye wayengumprofeti bengenakumamkela uEliya namnye kubo bonke babo kwaye babe nesityhilelo esingcwele.
The word, the English word prophet, English words can mean anything. It means a preacher. But when you say prophet of the old Bible, it meant a seer.
Igama lesiNgesi, mprofeti, kumagama esiNgesi, lingathetha nantoni, litheta umshumayeli. Kodwa xa usithi mprofeti weBhayibhile endala, litheta imboni.
His credentials wasn't what he told come to pass, and that was a sign that he was a prophet, and he also, that was a sign that he had the divine revelation of the written word.
Amen.
And then God confirming it behind him proved it.
Kwaye, izakhono zakhe zizokuba athe wakuxela kuyazaliseka. Kwaye lowo yayingumqondiso wokuba ungumprofeti. Yena kananjalo wayengumqondiso wokuba unesithilelo esingcwele selizwi elibhaliweyo. Kwaye emva koko uThixo yalingqinela lona. Emva kwakhe aliqinisekise.
Well, it just has to be this way, that's all. Ain't no way of getting around it. God said it be that way, and there you are.
Njani kulungile. Fanele ibe yile ndlela. Kuko konke. Akukho ndlela yokuyiphepha. Thixo uthe yakuba yilaa ndlela. Kwaye nantsoke.
There it is today, see? That token's got to be there that identifies that word and makes it exactly true.
Kodwa nantso namhlanje, yabona, la mqondiso kufanele ube phaya obonakalisa elalizwi kwaye ulenze libe inyaniso ngenene.
Then, how he prepared all of his promised land people. Now when he's going to have this Exodus, which is a type.
Ngoko, indlela athembise ngayo. Indlela alungiselele bonke abantu bakhe belizwe elithenjisiweyo ngoku. Xa wayeza kuba nale mfuduko, nto leyo yayingumzekelo.
I'm going to try to be out about another 15, 20 minutes with the message. Notice close now. I want you to get this because I may never see you again.
Ngoku, ndiza kuzama ukuphuma malunga nelinye ishumi elinesihlanu, imizuzu engamashumi amabini, kunye nomyalezo. Qwalaselisisa ngoku, ndifuna nina nikufumane oku. Kuba ndingangaze ndinibone kwakhona, yabona.
Notice. Now watch how he prepared his people. How many knows that he never changes his ways? He never does. He's, now look through the Bible and see if he ever changes it. No, sir.
Qwalasela, ngokuqaphela indlela awabalungiselela ngayo abantu bakhe. Bangaphi abaziyo ukuba akazange waguqula indlela zakhe. Zange. Yena, ngoku, jonga ngeBhayibhile uze ubone ukuba zange ayiguqule.
How did he prepare the people? First, he sent a prophet with a sign, which was Moses. Is that right? And the sign had a message. A message to get ready, they were going out to the land that was promised.
Wabalungiselela njani abantu yena? Kuqala, wathumela umprofeti kunye nomqondiso owaye nguMoses. Ingaba injalo, kwaye umqondiso waba nomyalezo, umyalezo wo ukulungela. Babephuma besiya kumhlaba owawuthenjisiwe.
Then he had identification of this prophet that a light was over the top of him. A pillar of fire followed this prophet. We know that went through the wilderness with Moses. We realize that.
Emva koko, wayenokwaziswa kwala mprofeti okokuba ukukhanya kwakuphezu kwakhe, intsika yomlilo. Yalandela loo mprofeti, siyayazi loo nto. Yahamba ngentlango noMoses, siyakuqonda oko.
And then he gave them a token for the assurance that they wouldn't have to be scared, all upset and nervous. He said, when I see that token, I'll pass over you.
Kwaye, emva koko, wabanika umqondiso wesiqinisekiso sokuba abafanele boyike, bacaphuke kwaye baphakuzele. Apho wathi, xa ndibona la mqondiso, ndiyakugqitha phezu kwenu.
Watch how he did now. He prepared first a sign, a messenger, identified message, identification of the messenger, and a token for the assurance that the way was paved. They're headed for the promised land.
Jonga indlela enze ngayo ngoku. Walungiselela kuqala umqondiso, umthunywa, oqondakalisiweyo umyalezo, ukuqondakaliswa komthunywa nomqondiso ukuqinisekisa ukuba indlela yayihlawulwe. Baya kumhlaba wesithembiso.
The same thing he's done today. What did he do? He sent us the Holy Ghost. The Holy Ghost is the messenger. And the scriptural identification of himself identifies him among us the same yesterday, today, and forever.
Into ekwanye ayenzileyo namhlanje. Wenze ntoni yena? wasithumela umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ngumthunywa kwaye ukuqondakaliswa kwakhe ngokwesibhalo kumqondakalisa ephakathi kwethu okwanguye izolo namhlanje naphakade.
And the token is the assurance. What are we scared about? Our fare is already paid and we are identified with our sacrifice. He can't turn you down. He promised that. We're identified.
Kwaye umqondiso sisiqinisekiso. Yintoni esiyoyikayo? Uhambo lwethu seluhlawulwe kwaye sibandakanyiwe nedini lethu. Akanakugxotha. Uyithembisile loo nto. Sibandakanyiwe.
Israel coming out of Egypt, as I said, is like the bride coming out of the church.
Israel ephuma eyiputa njengoko ndichilo ifana nomtshakazi ephuma ebandleni.
When Moses began his ministry, Israel all gathered together in Goshen for prayer and worship. Exactly. Come from all parts of the Egypt.
Xa uMoses waqala ulungiselelo lwakhe, Israel wonke wahlangana eGoshen ukwenzela umthandazo nonqulo wokuchanekileyo bephuma kuzo zonke iinkalo zeyiputa.
That's the way the bride will do. He'll come out of all the oneness, two-ness, three-ness, and all the other kinds. He'll come out. It's got to.
Leo indlela umtshakazi aya kwenza ngayo. Uya kuphuma kuzo zonke inkalo zobunye bubini buthathu nazo zonke ezinye inhlobo. Uya kuphuma. Ufanele.
Now we read here in Hebrews, now the first thing we must think of, come from all parts, come out from amongst unbelief. Now the Holy Spirit promised to call that in the last days. Come out from among the unbelievers.
Ngoku, siyafunda apha kumaHebhere siyazi into yokuqala emasicinge ngayo. Phuma kuzo zonke inkalo. Phumani phakathi kokungakholwa. Ngoku, umoya oyingcwele uthembisile ukubiza oko kwemihla yokugqibela. Phumani phakathi kwabangakholwayo.
Notice, we find out in Hebrews 10:26, I got wrote down here. It says this, if we sin willfully, after we have received the knowledge of the truth, there's no more sacrifice for sin. See? If you disbelieve willfully,
Qwalasela, siyafumanisa kumaHebhere ishumi, amashumi amabini anesithandathu, ndinayo ibhalwe apha phansi, itho oku, ukuba sona ngabomi, emveni kokuba sakwamkela ukuyazi inyaniso. Akukho dini limbi lesono. Yabona ukuba awukholwa ngabom.
Now if you notice what may I say here, if you spare me a moment, I make that illustration and I could feel the spirit didn't go over right. See, notice.
Ngoku, ukubani akuqwalasela, ndingathini apha, ukubani ngandipha ixesha, de ndenze la ngcaciso, bendinokuyiva emoyeni, andigqithanga kakuhle. Yabona, qwalasela.
Here's Hebrews. They're on the road out. God chose 12 men, or Moses did, by the hand of God, to go over and spy out the land and come back. Bring back a token of the land.
Nanga amaHebhere asendleleni yawo ephumayo. UThixo wakhetha ishumi elinesibini lamadoda. Okanye uMoses wenza ngesandla sikaThixo ukuya ngaphaya ayokuhlola umhlaba. Baze babuya, baza kunye nomqondiso womhlaba.
And when they got there, 10 of them were scared to death. Well, they said them Amalekites up there, we look like grasshoppers to them. Joshua and Caleb come back, bringing the evidence we can do it.
Kwaye, xa bafikayo phaya, ishumi labo, babesoyikela ukufa. Kutheni, bathi, wona amaleki phezulu phaya, sikhangeleka njengemicikwana kuwo. UJoshua noCaleb babuya, bebaphathele ubungqini. Singayenza.
You see, that's borderline believers. They come through these different elements and through church and joining church and baptisms and forms.
Niyabona, lawo ngamakholwa asemdeni, aphumela kwezi zinto zahlukileyo, nakwibandla nokuzixokomezela ebandleni nobhaptizo nentlobo.
But when it comes right up to crossing over to get the token, the evidence that the land is there, that life, Jesus Christ is not dead. It's another dimension. He lives in it. He's with us. He's now in us.
Kodwa xa ifika kanye phezulu ekuweleleni ngaphaya ukuya kufumana umqondiso ubungqina bokuba umhlaba uphaya obabumi uYesu Kristu akafanga ngomnye umango uhlala kuwo ukunye nathi ngoku ukuthi
When it comes to that, they couldn't believe that. That was too much, you see. And they come back and everyone died in the wilderness. Not one of them went over. You see, if we disbelieve, we Methodist, Baptist, Presbyterian, I hope my old teacher sitting here today, Dr. Roy E. Davis, many of you know him right here at Fort Worth, is perhaps sitting in here.
Kwai, yabon, ukubasi call, tina mawisile, Baptist, Rabbi, diatemba, umfundiswam, umdala, uhleli apa namhlanje, uGqirha Roy E. Davis, abaninzi benu bayamazi kanye apa e Fort Worth, unokuba uhleli apa.
I remember we discussed these things many, many years ago. He baptized me in the faith, the Missionary Baptist Church.
Ndiyakhumbula, sazixoxa ezi zinto emininzi iminyaka egqithileyo. Wandibhaptizela enkolweni, ibandla Missionary Baptist.
Looking in here now, if we come up to that borderland, say, well, glory to God, I spoke in tongues, hallelujah, that's not it.
Kwayejonga apha ngoku. Ukuba sifika kulaa mda womhlaba sithi kulungile uzuko kuThixo ndithethe ngelwimi. Haleluya. Asikuko.
If you can say that, disbelieve any of that word, there's something wrong with your experience. See?
Ukuba ungathi ungakholwa naliphi lela lizwi, kukho into engalunganga namava akho. Yabona?
You come right up to the land and see it's there. You see that Jesus has raised. He's among us. You hear the word that follows the message and still don't believe it. You know what happens? Then they die right in the wilderness.
Uzakanye emhlabeni ubone uphaya uyabona ukuba uYesu uvukile uphakathi kwethu uva ilizwi elilandela umyalezo kwaye futhi ungalikholelwa uyazi okwenzekayo emva koko bafa kanye enhlanga.
If we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. That's what the book of Hebrews tells us.
Ukuba sithi sone ngabomi emveni kokuba sakwamkela ukuyazi inyaniso akusaseledini ngenxa yaso. Yiloo nto incwadi yamaHebhere isixelelayo.
And I watch as we see the great end time signs in the earth that he promised. How much more it's warning us that the time is at hand.
Kwaye ngoku qaphela njengoko sibona imiqondiso emikhulu yokuphela kwexesha emhlabeni athe wayithembisa ikangakanani ukuba nkulu ukusilumkisa ukuba ixesha lisondele.
Quit unbelieving, come together. We should love each other and believe and separate ourselves from the world.
Suka ekungakholweni hlanganani. Kufanele sithandane omnye nomnye kwaye sikholwe size sizahlule ehlabathini.
Notice they were not to just come together and talk about the message, they were to get into it. Get under the blood.
Qwalasela, babengafanele bahlangane nje baze bathethe malunga nomyalezo. Babefanele bangene kuwo, bangene phansi kwegazi.
Now come say, you know, Moses told us, the messenger, he told us that we should have blood. What do you think about it, boys? That wasn't it. Get the lamb killed and get the blood up there.
Hayi baze bathi, uyazi, uMoses usixelele, umthunywa, wathi usixelele ukuba sifanele sibe negazi. Icinga ntoni malunga nalo makhwenkwe. Yayingeyiyo, bulala imvana, uze ubeke igazi phaya.
We can come and sit and agree with the word and everything else, but don't have that token. What good does it do us?
That's right.
No good. Get beneath it.
Singeza, sihlale sivumelane ngelizwi ngayo yonke into engenye, kodwa singenawo umqondiso. Yintoni elungileyo esenzela yona, ayilunganga. Ngena phansi kwawo.
He was not responsible for anyone out from under that blood. And he's not responsible for anybody today out from under the token.
Wayengena xanduva lwakhe nabani na ongekho ngaphansi kwelagazi. Kwaye akana xanduva ngaye nabani namhlanje ongekho ngaphansi komqondiso.
The whole family only safe when they were under the token and the token was displayed. The entire family. You believe that?
Usapho lonke lukhuseleke kuphela xa lwaluphantsi komqondiso, kwaye umqondiso wawuveziwe ekuhleni usapho lonke. Niyakukholelwa oko?
Today we ought to remember that people, our children and this teenage of nonsense and rock and roll and things that we're going through, and all these here beetles and bugs, and do you know that all is represented here in the book of the Bible?
Namhlanje kufanele sikukhumbule oko bantu, abantwana bethu, kwaye aba basafikisayo bobubuvuvu ne rock and roll nezinto esingena kuzo, nabo bonke aba apha ongqothwane nezinambuzane, kwaye ungaba uyazi ukuba konke kumelwe apha encwadini yeBhayibhile.
It says that Revelations, certainly it does. How people they're dead. They can't rise. They were never eternal. They wasn't even in the thinking. So they'll perish.
Icho oko kwisityhilelo ukuqinisekileyo iyakwenza indlela abantu bona abayiyo bona bafile abanakuvuka zange babe ngunaphakade babe ngekho nasengcingeni ke baya kutshabalala.
They'll be done forever, totally annihilated. They'll be punished for aeons of time for what they've done, but anything that had a beginning has an end. It said it don't have no beginning, has no end.
Baya kuphela ngunaphakade baya kushatyalaliswa ngokupheleleyo baya kuhlwaywa amaxesha angapha kwezigidi ngoko bakwenzileyo, kodwa nantoni enesiqalo inesiphelo, koko okungenasiqalo akunasiphelo.
There's only one form of eternal life.
Hallelujah.
One form of eternal life, we strive for that.
Kukho kuphela uhlobo olunye lobomi obungunaphakade, uhlobo olunye lobomi obungunaphakade, sicunela oko.
Notice Joshua, the second chapter of Joshua, the believing Gentile harlot had heard, and her family, and brought them under the scarlet cord, which was a token from the messengers of Joshua.
Qwalasela uYoshua, isahluko sesibini sikaYoshua, elakho lwayo ihenyu lentlanga, lalivile, kunye nosapho lwalo, laza labazisa phantsi kwentambo ebomvu, nto leyo yayingumqondiso osuka kubathunywa bakaYoshua.
God's destroying angel honored that token, and that only in that city. There was God's requirement by his servants that God required this token, and that was the only.
Ingelosi kaThixo etshabalalisayo yawuhlonipha la mqondiso, kwaye oku yakuphela kwesasixeko. Nantso imfuno kaThixo ngabakhonzi bakhe okokuba uThixo wayefuna loo mqondiso, kwaye yayikukuphela kwawo.
I don't care if he's the mayor of the town, if he's the holiest man in the town, if they're one of the biggest church in the town. Everything in the city fell but that house. God alone honored that token.
Andikhathali ukuba yayingusodolophu wesixeko, ukuba yayeyona ndoda ingcwele esixekweni, ukuba baya kweyona cawa inkulu esixekweni. Yonke into esixekweni yawa kuphela la ndlu, uThixo yedwa.
Notice, Jericho had heard that God was doing great things, but they didn't take heed to the warning. So is the people today hearing what God's been doing for the last few years, but they won't take heed to it.
Qwalasela, iJericho yayivile ukuba uThixo wayesenza izinto ezinkulu, kodwa zange bahoye isilumkiso. Ke banjalo abantu namhlanje ukuva oko uThixo ebekwenza kwiminyaka embalwa egqithileyo, kodwa abayi kuyihoya.
This great power of grace and signs, like he promises it was in the days of Sodom, so shall it be. How he promised that thing would be. Watch what taking place in Sodom.
La mandla makhulu enceba nemiqondiso, njengoko athembisileyo, njengoko kwabanjalo ngemihla yeSodom, kuya kubanjalo. Indlela athembise ngayo ukuba laa nto iyakuba njalo. Qaphela okwenzekileyo neSodom.
Remember, there was the sign of Sodom. But the messenger of Malachi 4 is to get the people's hearts back to the fathers, the Pentecostal fathers, back to the Bible.
Kumbula, kwakukho umqondiso weSodom, kodwa umthunywa kamalaki isine kukubuyisela iintliziyo zabantu emva koyise oyise bePentecost ukubuyisela eBhayibhileni.
There can't be no more Bible, something else. This is the entire revelation of God.
Akuna kubakho Bhayibhile yimbi, into eyenye esi sisikhilelo esipheleleyo sikaThixo.
And someone said, well, I believe this part. I don't know about that. The real messenger of God sweeps you back to the entire thing. See? Notice. That's what the Holy Spirit does. Bring you back to every word of God.
Kwaye othile wathi kuhle ndiyayikholelwa le ndawo andazi malunga nokuya umthunywa wenene kaThixo ukujikela emva kwinto yonke yabona qolasela yilonto umoya oyingcwele oyenzayo ukubuyisela kulo lonke ilizwi likaThixo.
His grace had been shown, his judgment was next. They must have believed that they were safe in their great big denominational buildings they had in, there in Jericho, but they find out it didn't work.
Inceba yakhe ibe ibonakalisiwe umgwebo wakhe wawulandela kwakufanele bakholelwe ukuba babekhuselekile kweziyazi nkulu izakhiwo zobuhlelo ababenazo phaya eJericho kodwa bafumanisa ukuba zazingasebenzi.
There must have been some of the maybe got in there, somebody, there's a couple of boys got in there and told to get all that predestinated seed together.
Kufanele kwabakho ethile ye mhlawumbi bangena phaya ngandlela ethile kwakukho iqaqobana lamakhwenkwe angena phaya aze akuxelela ukuba aqokelele yonke imbewu eyimiselwa ngenxa elingaphambili.
And she used her house for a church and received the messengers and then got all in her city that would believe under the token.
Kwaye ukuba wafumana kwaye wasebenzisa indlu yakhe ukwenzela ibandla waza wamkela abathunywa waza wafaka bonke esixekweni sakhe ababeya kukholelwa phansi komqondiso.
One woman and that whole great economy. One little woman in her real fame, probably excommunicated from every church in the city. But she believed that messenger.
Amen.
Omnye umfazi kweli alikhulu iqela. Omnye umncinci umfazi. Nako konke ukuduma kakubi kwakhe mhlawumbi ekwayiwe kulo lonke ibandla esixekweni. Kodwa wamkholela lamthunywa.
And that messenger left the token a sign. And God honored the token.
Amen.
So is it today.
Kwaye lamthunywa washiya umqondiso, umqondiso. Kwaye uThixo uhlonipha umqondiso. Kunjalo nanamhlanje.
Just remember, when God's wrath destroyer that come, that big system fell, the token kept her house safe. Not because she's a good woman, because she had faith and applied the token.
Kumbula nje. Xa umtshabalalisi womsindo kaThixo owezayo, laa nkqubo inkulu yawa, umqondiso wagcina indlu yakhe ikhuselekile. Hayi kuba wayengumfazi olungileyo, kuba wayenokholo kwaye wasebenzisa umqondiso.
Now what she said, yeah, that was fine, man. I certainly enjoyed the message they gave, but honest, it sounds kind of silly to have the string hanging out my window. I'll just pull it in. It would have fell.
Boom. Kwakunokuthini ukuba wathi, ehe, wona yayingamadoda alungileyo, ndiwonwabele kakhulu umyalezo abawunikezileyo. Kodwa inyani ivakala ngahlobo luthile sileyo ukuba nela gqesha lijinga ngaphandle kwefestile yam, ndiya kulitsalela ngaphakathi nje, ngeyayiwile.
But a fail, God only honored the token. Same as life token is in Egypt.
Ngeyayiwile. UThixo uhlonipha kuphela umqondiso, nto enye nomqondiso wobomi eyiphutha.
Joshua was a type of Jesus, because Joshua means Jehovah's Savior. He was a type of Jesus, was true to the token sign of his messenger had preached.
UYoshua wayengumzekelo kaYesu, ngokuba uYoshua uthetha Yehova msindisi. Wayengumzekelo kaYesu. Wayenyanisekile kuphawu lomqondiso womthunywa wakhe awawushumayelayo.
Joshua stayed true to that token sign. All under it was saved. in Egypt. All under it was saved in Jericho.
UYoshua wahlala enyanisekile kolapha uMqondisi. Bonke phansi kwawo basindiswa eYiputa. Bonke ababe phansi kwawo basindiswa eYeriko.
The lamb's blood is a type today of the token that the Holy Ghost is the token of the day. All under it is safe, all out from under it is not safe.
Igazi lemvana ngumzekelo namhlanje womqondiso wokuba umoya oyingcwele ngumqondiso wanamhlanje. Bonke abaphansi kwawo bakhuselekile, bonke abangaphandle kuwo abakhuselekanga.
In Hebrews 13:10-20, he's called the everlasting covenant. The old covenant was one thing, this is a new, this is the everlasting covenant.
KumaHebhere 13:10 ubizwa umnqophiso wanaphakade, umnqophiso omdala yayiyenye into, lona ngomtsha, lona ngumnqophiso wanaphakade.
God's blood-bound promises makes us free from sin and shame and different from the rest of the world. You don't have to dress different. Anybody can dress different. You have to be on the inside different.
Amen.
UThixo, igazi kaThixo elibophelele izithembiso, zisenza sikhululeke esonweni nosizi, kwaye sahluke kwihlabathi lonke. Akunyanzelekanga ukuba unxibe ngokwahlukileyo, nabani na anganxiba ngokwahlukileyo, kufanele ube kwingaphakathi ngowahlukileyo.
The life is on the inside, not dressing, wearing. The kingdom of God is not meat and drink or wearing of apparel, but it's the long-suffering, goodness, gentleness, patience, and the Holy Ghost.
Ubomi bungaphakathi, hayi isinxibo, ukunxiba. Ubukumkani bukaThixo asiyonyama nokusela okanye izihombo, kodwa kukuzeka kade umsindo, ubulungisa, ukuthozama, umonde kumoya oyingcwele.
Now, the promises makes free from sin, shows that God hasn't recognized your sin.
Ngoku, izithembiso ziyakhulula esonweni, kubonisa ukuba uThixo akasingqalanga isono sakho.
David said, blessed is the man who God will not impute sin to. And God will never impute sin over that token. Because the token is the paid sign that God has already received it. And you got the token for it. Your faith has bought it.
UDavid uthi, inoyolo indoda uThixo angayikuyibeka sono. Kwaye uThixo akasokuze abeke sono phezu kwalamqondiso. Ngokuba umqondiso luphawu oluhlawulweyo lokuba uThixo selelamkele. Kwaye unomqondiso wayo, ixa ukholo lwakho luyithengile.
And you have the purchase price of your redemption in your body. To worship him and show forth his promises and power.
Kwaye unalo ixabiso lokuthenga inhlangulo yakho emzimbeni wakho, ukuze umnqule yena, kwaye uveze izithembiso zakhe namandla.
The New Testament means new covenant. The blood means life.
Itestamente entsha ithetha umnqophiso omtsha. Igazi lithetha bomi.
The New Testament is the Holy Ghost Testament. The Holy Ghost given testimony of what Jesus Christ has raised from the dead. Show Jesus has met every requirement for us and is alive today. The token proves he is alive to identify himself with us according to his promise.
Itestamente entsha yitestamente engumoya oyingcwele. Umoya oyingcwele onika obungqina bokuba uYesu Kristu wavuka kwabafileyo, wabonisa uYesu ukuba uzalisekise yonke imfuneko ngathi, kwaye uyaphila namhlanje. Umqondiso uqondakalisa ukuba uyaphila ukuzazisa yena kunye nathi ngokwesithembiso sakhe.
Now how can a man read the Bible and see that he promised and see Christ return in these last days in the form of the Holy Ghost and identify himself alive? That's the token. That's the sign. That's the price paid.
Ngoku, ingathini indoda ukufunda iBhayibhile ize ibone ukuba ukuthembisile oko, ibone uKristu ebuyela kwezi ntsuku zokugqibela kwimo kamoya oyingcwele, kwaye ezazisa yena ephila. Lowo ngumqondiso, lowo ngumqondiso, elo lixabiso lihlawuliwe.
Don't never rely upon some sensation. I felt chills run over my back and I smelled something, seen some blood in my hands or some oil.
Ungakhe ungaze uthembele kwimizwa ethile ndive ukubandayo ukubaleka emqolo kwaye ndijojise ukuthile ndabona igazi ezandleni zam okanye ioli ethile.
Or I won my bachelor's degree, or I danced in the spirit, I shouted, I spoke in tongues. Them things might be all right. I've nothing against them, but that's not what I'm talking about.
Okanye ndiphumelele isidanga sam sebhatshela okanye ndingqunqe kumoya ndakhwaza ndathetha ngeelwimi zona izinto zingalunga andinanto ichaseneyo nazo kodwa oko asikuko endithetha malunga nako.
I'm talking about the identification of the token Jesus Christ raised and in us now identifying himself to revindicate this promised word of this day. Amen.
Ndithetha malunga nokwaziswa komqondiso uYesu Kristu evusiwe kwaye ekuthi ngoku ezazisa yena ukuphinda ukungqinela ilizwi lakhe elithenjisiweyo lwalomhla. Amen.
Then you and Christ are one. God and Christ are one. That day you'll know what I'm in the Father, Father and me, I and you and me.
Ngoko wena no Kristu nibanye. UThixo no Kristu banye. Ngaloo mini niyakwazi ukuba ndikuye ubawo. Ubawo kum ndikuni kwaye nani nikum.
There is God made manifest in human flesh, showing himself alive after 2,000 years. That's the token.
Paya nguthixo ebonakalisiwe enyameni yomntu ezibonisa yena ephila emva kwamawaka amabini eminyaka. Lowo ngumqondiso.
If you're not in, get in real quick, friends. It might ever last be too late. We don't know.
Ukuba anikho ngaphakathi, ngenani ukukhawuleza kakhulu zihlobo. Ingaba kokwethuba elide kube semva kwexesha asazi.
Show forth his presence, the New Testament, the blood, and it is alive now making vindications. And because he is, we have the right of all he purchased for us.
Bonisa ubukhona bakhe, iTestamente entsha, igazi, kwaye iyaphila ngoku, isenza ubungqina. Kwaye ngokuba ekho sinelungelo lwako konke awasithengela kona.
A man that's got the baptism of the Holy Ghost, or a woman that's got the baptism of the Holy Ghost, has a right to everything that Jesus purchased for us. For that's the sign that we have. That's the buying power.
Indoda enobhaptizo lomoya oyingcwele, okanye umfazi onobhaptizo lomoya oyingcwele, unelungelo kuyo yonke into athe uYesu wasithengela yona kuba elo luphawu lokuba sinayo lawo ngamandla okuthenga.
Say, for instance, you say, well, Brother Branham, what do you mean? Here, make it plain now. I want you sick people to get this.
Uthi umzekelo kuhle dalwane uBranham uthetha ukuthini apha yenze icace ngoku kwaye ndifuna nini abantu abagulayo nikufumane oku.
Look, if I was starving to death and I know a loaf of bread, say, cost a quarter. And along comes a brother and says, here's a quarter, Brother Branham. You're starving. Take this quarter. Now, you know, I can be just as happy with that quarter in my hand as I can with the bread in my hand. Because I've got the purchase price. I've got the token that gets the bread.
Jonga, ukubabe ndilambele ukufa, kwaye ndisazi ukuba ilofu yesonka, yithi, ibiza isiqingathana. Kuze umzalwane athi nasi isiqingathana mzalwane uBranham uyalamba thatha esiqingathana ngoku uyazi ndingavuya nje nesiqingathana esandleni sami njengoko ndinokwenza ngesonka esandleni sami ngokuba ndinexabiso lokuthenga ndinomqondiso ofumana isonka.
And right there's the bread. And the only thing if I'm holding the token, the quarter that buys the bread, I can be just as happy with the token as it came with the bread.
Kwaye kanye phaya sisonka, kwaye kuphela kwento ndiphethe umqondiso, isiqingathana esithenga isonka, ndingavuya nje njengoko ndinomqondiso, njengokuba ndinokwenza ngesonka.
Now, if you've got the baptism of the Holy Ghost, that is the token that you have every redemptive thing that Jesus died for belongs to you. It's in your hand.
Ngoko, ukuba unobhaptizo lomoya oyingcwele. Lowo ngumqondiso wokuba unayo yonke into ehlangulweyo athe uYesu wayifela. Yeyakho, isesandleni sakho.
Are you afraid to claim it? If I put it in my pocket and say, well, I don't know whether I can buy that bread or not, I'll starve to death.
Uyoyika ukuyibanga. Ukuba ndiyifaka esingxotyeni sam ndithi kuhle andazi nokuba ndingasithenga esasonka okanye hayi ndiyakulamba ndide ndife.
But remember, the merchant says, I have one requirement, Mr. Branham. 125 cents. You can have the loaf of bread. I got it. Amen. That settles it.
Kodwa kumbula, umthengisi uthi, ndinemfuneko enye, mnumzana uBranham. Amashumi amabini anesihlanu esenti kuphela. Ungayifumana ilofu yesonka. Ndiyifumene. Amen. Kugqityiwe.
That's the reason we don't see so many things done today. The token isn't displayed. The real token. Oh, we have all kinds of bogus, but I mean a real token.
Eso sisizathu singaboni izinto ezininzi zisenzeka namhlanje. Umqondiso awudandalaziswanga. Umqondiso wenene. Oh, sinazo zonke inhlobo zemigunyathi. Kodwa ndithetha umqondiso wenene.
Look, then when we realize and present the token, the life it took for the token, the blood speaks for us.
Jonga, ngoko, xa siqonda, siza siveze umqondiso. Ubomi obathatyathwayo ngenxa yomqondiso. Igazi liyasithethela.
Remember, the covenant blood was recognized with the token, and the word assures us of the promise. The token is the sign that the purchase is made for us.
Kumbulani, umnqophiso wegazi wawuqondwa ngomqondiso, kwaye ilizwi liyasiqinisekisa ngesithembiso. Umqondiso luphawu lokuba sithengelwe.
Now, if you're not included in that, of course, you'll never get nothing. You're just walking through a prayer line, walking back out, walking up the altar and looking up, walking back out.
Ngoku, ukuba akubandakanywanga kokuya ke kakade, akuyi kufumana nto. Uya kuhamba nje kumgca ukuthandazelwa, uhambe ubuyele emva, uhamba usiya esiguqweni, ujonge phezulu, uhambe ubuyela emva.
Oh, brother, when that token's once placed in your heart, and you know it's a resurrection of Jesus Christ in you, something's happened. There is nothing going to turn you. You know where you belong.
Kodwa, oh, mzalwane, kala mqondiso uthe wabekwa kwakanye, kweyakho inhliziyo, kwaye usazi ukuba luvuko luka Yesu Kristu kuwe, into ethile iyenzeka. Akukho nto izakujika, uyazi apho ungowakhona.
Full obedience to the whole word of God entitles you to the token and nothing else. Blessed is he that does all of his commandments might have right to the tree of life.
Intobeko epheleleyo elizwini lonke likaThixo iyakugunyazisa kumqondiso, kwaye akukho nto yimbi. Unoyolo lowo oyenzayo yonke imiyalelo yakhe.
Then, when we pray, we must have the token to present with our prayers. I don't fail to get that.
Emva koko, xa sithandaza, kufuneka sibe nomqondiso esiwuzisayo kunye nemithandazo yethu. Ngoku, ungasileli ukukufumana oku.
When you pray, you must have the token to hold over your prayer. If you're not, keep praying until the token comes. Because you're not promised to receive it. You've got to have this token first. That's a paying price. Your faith to believe it.
Xa uthandaza, kufuneka ube nomqondiso wokuhamba phezu komthandazo wakho. Ukuba akwenzanga njalo, qhubeka uthandaza de umqondiso uze. Kuba akuthenjiswanga ukuba uzuze. Yabona, kufuneka ube nalaa mqondiso kuqala. Elo lixabiso elihlawulayo. Ukholo lwakho lokuyikholelwa.
Now, sign of full obedience. Fear is gone. Paul tells us that the blood speaks better things. You say the blood speaks. Yeah, the blood speaks.
Ngoku, uPaulu entobeko epheleleyo, uloyiko lumkile. UPaulu siyasixelela ukuba igazi lithetha izinto ezingcono. Uthi, igazi liyathetha. Eh, igazi liyathetha.
In Genesis 4:10, we find out that God said that Cain's or Abel's blood spoke out from the earth. We find out in Hebrews 12 that the blood of the covenant of Christ speaks better things than that of Abel.
Kwi Genesis 4:10, siyafumanisa ukuba uThixo watsho ukuba elika Cain Okanye igazi lika Abel lathetha lisuka emhlabeni. Siyafumanisa kuma Hebrews 12:2 ukuba igazi lomnqophiso kaKristu lithetha izinto ezingcono kunelo lika Abel.
We find out the blood does speak. It speaks in your behalf. The life that's in you speaks for the shed blood. Amen.
Hallelujah. Yabona, siyafumanisa igazi liyathetha, liyakuthethela ubomi obukuwe, buthetha busuka kwigazi eliphalaziweyo. Amen. Oh, bazalwane.
I wish everybody could see that. If you can see what it is, it's the life that's in you. See, that blood is identifying you with it.
Amen.
It's a token.
Ndiyinqwenela wonke ubani ngakubona oko, yabona. Ukuba ungabona intoni, bubomi obukuwe, yabona. Elaa gazi likubandakanya kunye nalo, ngumqondiso.
What is? The blood was shed for you. You've accepted the life is coming to you. You have the token. That's the Holy Spirit.
Into eyo. Igazi laphalazelwa wena uyamkele kwaye ubumi buze bungene kuwe unomqondiso lowo ngumoya oyingcwele.
Then when we pray, we must have the token to present with our prayers, as I said. And now, believe for ourselves and apply the token to the whole family. Like in Egypt, Jericho, or even in Acts 16:31, we find out that Paul told the Roman centurion, say, believe thou and all thy house shall be saved.
Gogo, xa sithandaza. Kufuneka sibe nomqondiso okufuneka uveze nomthandazo wakho njengoko nditshilo kwaye ngoku sikholelwe ukwenzela iziqu zethu size siqabe umqondiso kusapho lonke njengaseyiphutha Yeriko okanye naphi kwizenzo 16:31. Siyafumanisa ukuba uPaulus waxelela umthetheli khulu womRoma wathi kholwa wena kwaye yonke indlu yakho iyakusindiswa.
Apply to your family. You got an unsaved child, lay the token right on top of him and say, Lord God, I claim him. Stay right there. You got a mother or loved one that's lost, lay that token on him. Say, Lord God, I claim it.
Uqabe wona elusatsheni lwakho, ukuba unomntwana ongasindiswanga, beka umqondiso phezu kwakhe uthi, Nkosi Thixo, ndiyambanga, hlala kanye phaya, ukuba unomama okanye omthandayo olahlekileyo, beka la mqondiso kubo uthi Nkosi Thixo ndiyayibanga.
Move out of all the worldly trash out of your house. Get ready for it. Burn up your shorts. Throw your card tables away. Get rid of your cigarettes.
Kuphela ngaphandle yonke inkunkuma yehlabathi, ngaphandle endlwini yakho, zilungiselele wona. Tshisa oshoti bakho, lahlela ngaphandle itafile zakho zamakhasi. Hlukana nemidiza yakho.
Dump your unbelief in your church papers in the trash can where they belong. Amen. Then you're getting ready.
Lahla ukungakholwa kwakho namaphepha ecawe kumgqomo wenkunkuma apho zifanele zibe khona. Amen. Emva koko uyalungela.
Then what do? Then apply the token in prayer with real evidence, real faith. Apply it with confidence.
Gogo wenze ntoni emva koko qaba umqondiso emthandazweni ngobungqina benene ukholo lwenene uqabe wona ngokuzithemba.
When you apply the token, know that you're cleaned up. If our hearts condemn us not, then we have our request.
Xa uqaba umqondiso yazi ukuba ucocekile ukuba inhliziyo zethu azisigwebi.
As long as you people are doing them things is wrong, how are you going to ask God to do anything for you? When you know you're wrong.
Okoko njeni nabantu nisenza ezo zinto zingalunganga. Uzakumcela njani uThixo uba akwenzele nantoni ngelixa waziyo akulungisanga.
That's the reason we just stagger up and stagger back. I'm not saying this to hurt. I'm saying this to straighten out to get things right.
Amen.
How are you going to build it up on the chars of a Sodom and Gomorrah?
Amen.
Come back.
Eso sisizathu sigqatazelela phambili, sigqatazelela emva. Andikutho oku ukuvisa kabuhlungu. Ndikutho oku kolula ukwenza izinto zilunge. Uza kuwakha njani phezu kwamabhodle aseSodom naseGomorrah? Boya.
Associations and ministers that let the people do anything and get by and just put their name on a book and call them this, that, and the other. Once a disgrace.
Indibaniselwano nabalungiseleli bayeke abantu benze nantoni baze basinde bafake nje amagama abo encwadini bababize le leya kunye nenye ngeli xa elihlazo.
It's got so the faith is something's not even, don't even, very some don't even know what it even is. They got a lot of hope but no faith.
Kwaye ibe njalo ukuze ukholo libe yinto engakhange khange nqubazi kunqabe kakhulu kwanqu nento eliyo bona banethemba kodwa hayi ukholo.
You've got to get back to everything's combed out and clean.
Amen.
Then take your token that you know that it's Jesus Christ in you. Then ply.
Kufuneka ubuyele emva kuyo. Yonke into iyahlolwa, icocwe. Emva koko thatha umqondiso wakho ukuba uyazi ukuba nguYesu Kristu kuwe. Emva koko uqabe wona.
Something don't happen, there's something wrong. Go back again. Got the wrong thing in your hand. He promised it. He was the one who promised it. Apply it.
Ukuba ukuthile akwenziki, kukho into engalunganga. Buyela emva kwakhona. Ufumana into engalunganga esandleni sakho, wayithembisa. Wayengulowo wayithembisayo, uqabe wona.
Read Ephesians 2:12 sometime if you wish to, you find out there. Notice in Hebrews 9:11 also, Paul said, serving the living God with living articles.
Funda ama Efes isibini, ishumele nesibini, ngelinye ixesha. Ukuba uyafuna, kwaye uyakufumanisa khona phaya, qwalasela, kumaHebhere 9:11. Kukunjalo, uPaulus wathi, ukukhonza uThixo ophilayo ngesihlabo eziphilayo.
Not saying just like I go up like a Hebrew used to, take his sacrifice and come down the road with a big fat bullock and lay his hands up on it and identify himself and shed the blood, go back justified. Jehovah required. He did it.
Hayi nje ukutsho. Njengokuba ndiyanyuka njengomhebhere eqhele ukwenza, athathe idini lakhe aze ehle aye ngendlela kunye netyebileyo inkunzi yenkomo aze abeke izandla zakhe phezu kwayo aze azazise aphalaze igazi abuyele emva egwetyelwe, uYehova uyifunile uyenzile.
Then the next generation, maybe they got a little colder, somebody else got a little colder. The first thing you know, it become a family tradition. That's what Pentecost has become to us. A family tradition.
Ngoko, isizukulwana esilandelayo, mhlawumbi siba nokubanda okuncinci. Ubani ongomnye, sibe nokubanda okuncinci. Into yokuqalo yaziyo, iba sisithethe sosapho. Yiloo nto iPentecost ibe yiyo kuthi, isithethe sosapho.
We get down and say, oh, wasn't that television show pretty good tonight? What about they did down church? Lord Jesus, he owned mercy. It's a family tradition.
Siyehla sithi, ingaba lo mboniso kamabono akude ubungemhlanga kakuhle kakhulu ngobusuku. Ingaba benze ntoni ezantsi ecaweni. Nkosi Yesu, philisa. Oh, inceba, yabona, seso sapho isithethe.
You know, I spoke in tongues the other day. I belong to this or that. You know, it's a family tradition.
Uyazi ndathetha ngelwimi ngomnye umhla. Ndingoku okanye oku ya. Uyazi? Aha. Oh, sisithethe sosapho.
You know what God said? God said your fats and rams stink in my nose. That's right. Your sacrifices become a stink.
Uyazi intoni awayithethayo uThixo. Wathi uThixo. Amanqatha enu neenkunzi zegusha ayanuka ezimpumlweni zam. Injalo lonto, iminikelo yenu iyanuka.
And so as the Pentecostal sacrifices, and all of our denominational cut-ups and carry-on, our women and men doing the way they do, a form of godliness.
Kwaye, ibe njalo iminikelo yamaPentecost, nayo yonke imisiko yethu yobuhlelo nokuqhubeka, kwaye abafazi bethu namadoda esenza ngendlela enza ngayo.
Work the music up and somebody jump up and down a while and it's all over like a bucket of water flowed on if the word of God happened to come forth and say something.
Enza umculo, aze uthile aqhumaqhume ithutyana, kwaye kugqityiwe, njengenkonxa yamanzi ilahlwe kuwo, ukuba ilizwi likaThixo liyeza, litsho into.
What's the matter? Your sacrifices begin to stink before Jehovah.
Yintoni ingxaki? iminikelo yenu iqalisa ukunuka phambi kweJehova.
And it was at that time that the Isaiah come on the scene. And told him, I'll give you an everlasting sign, a virgin shall conceive.
Kwaye yayilelo xesha awathi uIsaya weza embonakalweni. Wabaxelela, ndiyakuninika umqondiso waphakade, intombi yakumitha.
See, there you are. Not dead forms and creeds, no, but a living article, a living God that's raised from the dead and a living among us.
Yabon, nako apho ukhoyo, hayi intlobo ezifileyo nemvumo nkolo, hayi, kodwa izihlabo eziphilayo, uThixo ophilayo, ovuswe ekufeni, nophila phakathi kwethu.
Some of them, these churches like that, believe these things, they deny that such a thing is a token. A fellow tried to tell me only the 12 apostles received the Holy Ghost. That's all. Yeah. Oh.
Abanye babo lama bandla njena akholelwa ezo zinto ayaphika ukuba kukho into enjengomqondiso. Kuhle umfo wazama ukundixelela kuphela lishume elinambini labapostile elamkela umoya oyingcwele. Kuko konke okwakukukho. Ehe. Oh.
But we who believe the word know different. We know that this is a living presence. For how do we know it's a living presence of Christ, the Spirit that's among us? It does the same thing He does. That's the evidence of it.
Kodwa, thina bakholelwa ilizwi, sazihlukileyo, siyazi ukuba oku bubukhona obuphilayo. Ingaba sazinjani ukuba bubukhona bukaKristu, umoya ophakathi kwethu, wenza into ekwanye ayenzayo, obo bubungqina bayo.
A vine is known by the fruit it bears. And then if that first vine come up and they wrote a book of Acts behind it, and the same thing that Jesus done, the apostles done, then when that vine comes up again, it does the same thing.
Umdiliya waziwa ngesiqhamo osithwalayo. Kwaye ngoko, ukubala umdiliya wokuqala, wavela, baza babhala incwadi yezenzo emva kwawo, nento ekwanye athe uYesu wayenza, abapostile bayenza, ngoko, qala umdiliya uvela kwakhona, wenza into ekwanye.
Hebrews 13:8 says He's the same. Oh my. Proves that God has raised Him up for us according to His promised word.
Yabon, amaHebhere 13 isibhozo athi ukwanguye, oh bethu, ibonakalisa ukuba uThixo umvusele thina yena ngokwesithembiso selizwi lakhe.
A seal of promise. Ephesians 4:30 says, grieve not the Holy Ghost of God, whereby you're sealed until the day of your redemption. Not to the next revival, until the day of your redemption.
Itwina lesithembiso. Ama Efese 4, amashumi amathathu. Athi, ningamenzi bubuhlungu umoya oyingcwele kaThixo. Enathi natyinwelwa kuwo kude kube yimini yokuhlangulwa kwenu. Hayi de kube imvuselelo elandelayo. Kude kube yimini yokuhlangulwa kwenu.
Being baptized into it according to 1 Corinthians 12. And in Him is the fullness, and no sin is recognized in Him. He is born of God, does not commit sin. The seed of God remains in Him, and He cannot sin.
Ukubhaptizelwa kuwo, ngokwamaKorinte okuqala ishumi elinesibini, kwaye kuye yinzaliseko, kungekho sono siqondwayo kuye. Lowo uzelwe nguThixo akasenzi isono, imbewu kaThixo ihleli kuye, kwaye akanakona.
How can anyone the tokens there? The token is a sign He's been accepted.
Angatheni xa umqondiso uphaya, umqondiso luphawu lokuba wamkelwe.
Well, you say, I sin, well then you never had the token, see? Yeah. The token is the barrier, shows that the price is paid.
Kwaye ke uthi, ndiyona, kulungile, ngoko akuzange ube nawo umqondiso, yabona? Umqondiso, sisithinteli, sibonisa ukuba ixabiso lihlawulwe.
If Satan tries to hand it to you, just think of this. If Satan tries to hand you some sickness or tries to hand you something, you know what to do? Show him your token.
Amen.
Ukuba uSathana uzama ukuyizisa kuwe, cinga njengoku. Ukuba uSathana uzama ukukunika ukugula okuthile okanye uzama ukukunika into ethile, uyazi uma ukwenze, mbonise umqondiso wakho.
Sure, sickness strikes the Christian. Show him your token and prove to him that you're a purchased product of God. Resist the devil and he'll flee from you.
Ukuqinisekileyo isigulo siyamtlitha umKristu. Umbonise umqondiso wakho, kwaye ubonise kuye ukuba uyimveliso kaThixo ethengiweyo, mchaso umtyuli, kwaye uya kubaleka emke kuwe.
Hold the token over your unmovable faith in his promised word.
Bamba umqondiso phezu kolungagungqiyo ukholo lwakho kwilizwi lakhe elithenjisiweyo.
God once gave a rainbow sign for a token. I'm closing. Gave a rainbow sign for a token. I just got about 10 minutes and then have my prayer line. He ever remained true to that token, did he? He does yet.
UThixo wakhe wanikeza ngophawu lomnyama ukwenzela umqondiso. Ndiyavala. Wanikeza uphawu lomnyama ukwenzela umqondiso. Ndinamalunga nemizuzu elishumi kuphela emva koko ndibe nomgca wokuthandazela. Wasoloko ehlele enyanisekile kulaa mqondiso. Waba njalo uyayenza futhi.
All these thousands of years he has never once, one time failed to display it. He was true to that token. Shows us that he ever and never will fail to honor his tokens.
Onke lamawaka eminyaka akazange nakanye ngaxesha linye wasilela ukuvelisa wayenyanisekile kulamqondiso esibonisa ukuba wasoloko kwaye akasokuze asilele ukuhlonipha imiqondiso yakhe.
I don't care if Jesus don't come for 10,000 years, you have the token, he's still got to honor it. No matter how many things changes and whatever more, he's got to honor that token he said he would.
Andikhathali ukuba uYesu akezi ishumi lamawaka eminyaka, unawo umqondiso, usafanele awuhloniphe wona. Akukhathaliseki zingaphi izinto eziguqukayo nantoni, ufanele awuhloniphe la mqondiso, uthe uyakuwuhlonipha.
All right. He expects us now to display his token over our God-given faith, the ever-unbelieving cult in the nation and in the world that believes that signs and wonders don't follow the believers.
Kulungile, usilindele ukuba ngoku sidandalazise umqondiso wakhe phezu kwesilinikwe nguThixo ukholo kulo lonke unqulumntu olungakholwayo esizweni nasehlabathini elukholelwa imiqondiso nezimanga azilandeli abakholwayo.
And be true to this token and shows that the fare has been paid and we've been accepted for the resurrection, having the token life inside of us.
Kwaye unyaniseke kulomqondiso, kwaye ubonisa ukuba uhambo luhlawulelwe, kwaye samkelwe ukuze sivuke sinobomi womqondiso ngaphakathi kwethu.
That's a cutting message, but it's the truth.
Yes. Amen.
That's what we need, is truth. God help us to know truth. You shall know the truth, and the truth shall make you free.
Lowo ngumyalezo onqunqayo, kodwa inyaniso. Yiloo nto esiyidingayo, inyaniso. UThixo, makasincede siyazi inyaniso. Niyakuyazi inyaniso, kwaye inyaniso iyakunikhulula.
I claim that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. I believe that God gives the Holy Ghost as a token right now just before the exodus of the bride going out of the church.
Ndiyabanga ukuba uYesu Kristu isenguye izolo namhlanje naphakade. Ndiyakholwa ukuba uThixo unikeza ngomoya ongcwele njengomqondiso kanye ngoku nje phambi kwemfuduko yomtshakazi uphumela ngaphandle ebandleni.
I believe it's so much Tommy Rotten people saying they shouted, they spoke in tongues. I believe in those things, but you can't rely on that. How can you rely on that and then deny the word?
Ndiyakholwa kukho obuninzi ubuvuvu nabantu abathi bakhwaza bathetha ngeelwimi. Ndiyakholelwa kwezo zinto kodwa akunakuxhomekeka koko. Ungathini ukuxhomekeka koko uze emva koko uliphike ilizwi? Yabona?
The token is the word identified in you, living itself out. That's God being his own interpreter.
Umqondiso lilizwi libonakalisiwe kuwe liziphila lowo nguThixo engozitolikelayo.
You know, I say, well, you interpret my tongue, that ain't it. He interprets your life by the word.
Akudingeki uthi ke ngoku tolika ulwimi lwam, asikuko oko utolika ubomi bakho ngelizwi.
When he takes your word, what you are, and identifies word to there, they don't need any interpretation, it's already there. God does his own interpretation. And we've had these promises for the day.
Xa ethatha ilizwi lakho, into oyiyo, kwaye esazisa ilizwi lakhe ngokuya, okuya akudingi ludoliko, sele luphaya, uThixo uyazitolikela kwaye sibe nazo ezi zithembiso zalomhla.
Oh, Dallas, you lovely bunch of Christians. Don't be carried away with this stuff today that you see going around, because it's going to perish.
Oh, Dallas, nina quba elithandekayo lamaKristu, sanukukhukhuliswa yile nto namhlanje eniyibona ijikeleza kuba iza kutshabalala.
Play that token always. Display that token. Read the Bible. Come up to everything. And if your spirit in you don't say amen to that, then you better go back and change that you got for the token. You haven't got it.
Zala lamqondiso, maxa onke, bonisa lamqondiso, funda iBhayibhile yakho, nyukela ngasentla kwinto yonke, kwaye ukuba umoya wakho ngaphakathi kuwe awuthi amen, kukuya, ngoko, kungcono ubuyele emva, kuqula oko unako, ngenxa yomqondiso, akunawo wona.
I know that's a whole lot to be seen here in one afternoon, and it's right now 4:30. It's time now that we can get out by 5 o'clock with the prayer line.
Ndiyazi ukuba kokuninzi oko kukuthetha apha ngemva kwemini enye, kwaye kanye ngoku licala lesine, lixesha ngoku, kwaye ukuba singaphuma ngentsimbi yesihlanu nomgca wokuthandazela.
Do you believe that Jesus Christ lives and reigns today?
Amen.
Do you believe what I've told you is the truth?
Amen.
It's a token, the requirement.
Niyakholwa ukuba uYesu Kristu uyaphila kwaye uyalawula namhlanje. Niyakholwa oko ndinixelele kona inyaniso. Umqondiso imfuneko.
I only can speak what is truth. I only speak what I see, what I hear, what's revealed to me.
Ndinganako nje ukuthetha oko kuyinyaniso. Ndithetha kuphela oko ndikubonayo, oko ndikuvayo, oko kutyhiliweyo kum.
And I say this of the tens of thousands times thousands of times. Not one time has it ever failed to be true. Now that has to be God.
Why? Kutheni ndikutsho oko? Amaxesha angamawaka alishumi aphindwe ngamawaka alishumi. Akukho naxesha linye eyakhe yasilela ekubeni yinyaniso. Ngoku oko kufanele ibe nguThixo.
That has to be God. Well, would God give a ministry like that to somebody who didn't know what they're talking about? Would he identify himself as that seer there and then turn around and give him a mixed up word?
Oko kufanele ibe nguThixo kuhle. Ingaba uThixo uya kunikeza ulungiselelo olunjeya kothile ongayaziyo into athetha malunga nayo? Ingaba uya kuzazisa yena njengalaa mboni phaya aze emva koko aguquke amnike eliphiqeneyo ilizwi?
The God that denies it's one's mixed up. The God ain't mixed up. God's his own interpreter.
Umfo oliphikayo ngulowo ophiqeneyo, kwaye uThixo akaphiqananga. UThixo ungozitolikelayo.
Receive the token. Don't rest upon joining any church or any farms or anything. Get the token. Hold it. It's the only thing that God will recognize.
Yamkela umqondiso. Sukuphumla ekuzixokomezeleni nakweliphi ibandla okanye inhlobo okanye nantoni. Fumana umqondiso. Bambe wona. Kuphela kwento yakuyiqaphela uThixo.
When you come down to that hour, when it comes to your death, you better hold that token over yourself. Knowing that in the day of his coming, that resurrection, I can present that token.
Xa usihla usiya kulayure, xa kufikwa ekufeni kwakho, kungcono ubambe laa mqondiso phezu kwakho. Usazi ukuba kumhla wokufika kwakhe, olwavuko, ndingawuveza laa mqondiso.
It won't be in this body, it's rotten up, but in this spirit that cannot die, it's eternal life. The token rests there. And he promised, I'll raise him up again at the last day.
Ayisokuze ibe kulo mzimba, ubolile, kodwa kulo moya, oko akunakufa, bubomi obungunaphakade, umqondiso uphumla phaya, kwaye uthembisile, ndiyakumvusa kwakhona kumhla wokugqibela.
That same Jesus Christ is here. He is the messenger. He is, here is the message, and he is the messenger here to identify his message.
La Yesu Kristu umnye ulapha. Ungumthunywa, ungu apha ngumyalezo, kwaye yena ungumthunywa apha ukwazisa umyalezo wakhe.
I'm not the messenger. He is the messenger. And this is the message. And if you got a spirit that disagrees with that, how can it be the messenger of the message?
Amen.
Only the token will identify.
Andingumthunywa, yena ngumthunywa, kwaye lona ngumyalezo, kwaye ukuba unomoya ongavumelaniyo nokuya ingathini ukuba ngumthunywa womyalezo kuphela ngumqondiso oya kuwazisa.
Amen. I feel religious. I really do. I feel like I could fly away right now. For I know who I have believed, and I've seen my life identified with him in his resurrection.
Amen. Ndiziva ndisenkolweni, ndinjalo ngenene. Ndiziva ngathi ndingabhabha ndimke kanye ngoku, kuba ndiyazi lowo ndimkholelweyo, kwaye ndibubonile ubomi bam bubandakanyiwe naye eluvukeni lakhe.
His presence is here. Accept it, friends, please do. Down in your heart.
Ubukhona bakhe bulapha. Bamkele bona sihlobo. Ncedani nikwamkele emazantsi enhliziyo yenu.
I know we all come up around the altar and pray. That's an old Methodist idea. They never did do that in the Bible. The Bible said as many as believe was baptized. That's right.
Ndiyazi siyenyuka sonke size siguqweni sithandaze oko luluvo oludala lobuwisile. Abazange bakwenze oko eBhayibhileni. IBhayibhile ithe njengoko abaninzi bakholwayo babhaptizwe. Injalo lonto.
No such thing as an altar called the Bible. That's something we added, which is all right. Anything God blesses, it's all right.
Akukho nto njengokubizela esiguqweni eBhayibhileni. Into ethile esiyongezeleleyo, nto leyo ilungileyo. Nantoni na uThixo ayisikelelayo, yonke ilungile.
Like the anoint cloth, there's no such thing as the Bible. They're taken from the body of Paul. I think it's just an apron.
Njengoko bethambisa amalapho, akuzange kubekho nto injalo eBhayibhileni. Bathatha ukusuka emzimbeni kaPaulos ichefu nemibhinqo.
But any way you want to do it, it's all right. In your seat at the altar, where it is the only thing, apply that a token to you.
Kodwa, nayiphi indlela enifuna ukuyenza ngayo, ilungile, esitulweni sakho, esiguqweni, naphi na apho ikhoyo, kuphela kwento, qaba okuya, umqondiso kuwe.
Then look yourself over, look what kind of life, what's going on, see if it's been applied or not. If it hasn't, then lay ever what you got aside and come back till the token is applied.
Gogo, zijonge, kwaye ujonge hlobo luni lobomi olwenzekayo. Bona ukuba uqatyiwe okanye hayi. Ukuba awuqatywanga, ngoko beka yonke onayo ecaleni uze ubuyele de umqondiso uqatywe.
Let us pray. Heavenly Father, maybe I spoke rashly, but Lord, how is a nail going to hold unless you clench it?
Masithandazeni. Bawo wasezulwini, mhlawumbe ndithethe ngokungxama. Kodwa, Nkosi, siza kubamba njani isikhonkwana ude usigobe.
I pray, Father, that it will be clenched in the heart of the people, that they will see. That is not no persified thing. It isn't that I'm trying to identify some organization, some clan, some cult, some person, or myself, or anybody else. It's Jesus Christ.
Ndiyathandaza, bawo, ukuba siya kugotywa entliziyweni yabantu. Ukuba babone ukuba asiyonto ilungisweyo asikuko ukuba ndizama ukuchaza eminye imibuto elinye iqela olunye unqulumntu umntu othile okanye isiqu sam okanye nabani ongomnye nguYesu Kristu.
I'll throw all those organizations together. There's six and one and a half a dozen the other according to your word. Oh, mother horror, the Bible of Revelation 17 was the mother of every one of the harlots, and they could not be man, they were harlots. And they all went into the bed of worldliness. And we see it's done at Pentecostals and all. But Jesus, you still remain Jesus.
Ndiyakuvagalela onke lo mahlelo adibane. Asisithandathu sokunye, nesiqingatha seshumi elinesibini sokungokunye, ngokwelizwi lakho. Elidala yenyukazi lomama, iBhayibhile, kwisityhilelo ishumi elinesixhenxe, yayingunina walo lonke emahenywini, kwaye ayingenakuba yindoda. Ayengamayinyukazi kwaye onke aya emandlalweni wobuhlabathi kwaye siyayibona yenzekile amaPentecost nako konke kodwa uYesu usahleli unguYesu.
Let them not listen to a message of a church but the message of Christ the word. May you identify yourself Lord today with believers.
Benze bangaphulaphuli kumyalezo wecawa kodwa umyalezo kaKristu ilizwi. Wanga ungazazisa wena Nkosi namhlanje kunye namakholwa.
Heal all the sick. Forgive our sins, Lord. I pray as a servant of yours, please forgive my sins and forgive the sins of this people.
Philisa abagulayo, xolela izono zethu, Nkosi. Ndiyathandaza njengesicaka sakho. Nceda, xolela izono zam, kwaye uxolele izono zaba bantu.
I trust, Lord, each one of them has no doubt helped in offerings to pay for the buildings, and they've spent their money. They did everything, Lord. Oh, God, I pray that there won't be one of them miss it, Lord. May everyone...
Ndiyathemba, Nkosi, ngamnye kubo, akukhona ntandabuzo ekuncedeni kwiminikelo, ukuhlawulela izakhiwo, kwaye basebenzise imali yabo, kwaye benze yonke into, Nkosi. Oh, Thixo, ndiyathandaza ukuba kusaye kubakho namnye wabo uya kuyiphosa, Nkosi. Yanga nonke.
I do that with sincerity. Yet, Lord, you must be stern. We know to correct is love. Love is corrective. And I pray, Father, that's the reason that you corrected your people, was because you loved them. And every sin has to be answered for.
Denza oko kunyaniseka kwaye nangoko Nkosi kufanele ube ngqwabalana. Siyazi ukulungisa luthando. Uthando liyalungisa kwaye ndiyathandaza kuba oko sisizathu sokuba ulungise abantu bakho ngokuba wabathanda. Kwaye sonke isono kufanele siphendulelwe.
Father, I pray that you will forgive our sins now. As we confess them, we have wandered far away, Lord. I'm identified with these Pentecostal people, Lord. I'm one of them.
Kwaye, bawo, ndiyathandaza ukuba uxolele izono zethu ngoku. Njengoko sizivuma, sibhathulele kude kakhulu, Nkosi. Ndibandakanywa naba bantu bangamaPentecost, Nkosi, ndingomnye wabo.
And I pray, God, that you forgive us all and take some of these leaders and turn them around and let them look towards Calvary there once. And then they'll forget about what they have to be, a presbyter or a bishop or whatever it might be. And know that we're no big ones in this kingdom. We're all children of God.
Kwaye ndiyathandaza, Thixo, ukuba uya kusixolela sonke, kwaye uthathe ezinye zezinkokheli uziguqule, kwaye uzenze zijoye ngaseCalvary phaya kube kanye. Kwaye emva koko ziya kulibala malunga noko zimele ukuba kuko umphathi befundiso okanye ubhishophu okanye nantoni enokuba yiyo. Kwaye bazi ukuba asingabo abathile abakhule ebukumkanini, singabantwana bakaThixo sonke.
I pray that you help us now. Identify yourself among us. Today we ask in Jesus Christ's name. Amen.
Ndiyathandaza ukuba uya kusinceda ngoku. Zazise wena phakathi kwethu namhlanje sicela egameni lika Yesu Kristu. Amen.
Just before we start the prayer line, might be somebody here who's never been here before. I don't know who you are, but God knows you. If I've told the truth, let God identify it where it's the truth or not. That's the proof of it.
Ngoku nje phambi kokuba siqale umgca wokuthandazela. Kungakho umntu othile apho ongazange abe lapha ngaphambili. Andiyazi ukuba ungubani, kodwa uThixo uyakwazi. Ukuba bendikucele inyaniso, uThixo makayazise okokuba inyaniso okanye hayi, eso sisiqinisekiso sayo.
If he's raised from the dead, he's the same yesterday and forever. He said in John 14:12, he that believeth, not he that maketh believe, he that believeth in me, the works that I do shall he do also. That right?
Ukuba uvukile kwabafileyo isenguye izolo namhlanje naphakade utshilo kuYohane 14:12 lowo ukholwayo hayi lowo ulikholwa lokuzenzisa lowo ukholwayo kum imisebenzi endiyenzayo uya kuyenza naye ingaba kunjalo.
Someone said greater shall you do. That's right. Said, well, we preach the gospel, that's greater, just do the things he done, that'll prove it to me, see. Then we talk about the greater.
Umntu othile wathi, emikhulu uya kuyenza, injalo loo nto. Wathi, kuhle, sishumayela evangeli, oko kukhulu kakhulu. Yenza nje izinto awazenzayo, oko kuya kuyiqinisekisa kum, yabona. Emva koko, siya kuthetha ngokona kukhulu.
I can show you the greater things he's doing now than he did when he was on earth. And that's not just preaching the gospel either, that's in signs and miracles. Not time for it.
Ndingakubonisa izinto ezinkulu kakhulu azenzayo ngoku kunezo wazenzayo ngelixa wayesemhlabeni, kwaye oko asiko kushumayela nje ivangeli, nakubeni kunjalo, oko kukwimiqondiso nemimangaliso, akukho xesha layo.
Just believe and may the God of heaven who raised up Jesus Christ from the dead and has presented him here alive to us after 2,000 years, identify this message that is correct. The token's got to be applied.
Kholwa nje, kwaye wanga uThixo wasezulwini, owavusa uYesu Kristu ekufeni, kwaye wambonakalisa apha ephilile, kuthi emva kwamawaka amabini eminyaka, esazisa lo myalezo okokuba ulungile. Umqondiso ufanele uqatywe.
Now you've got diseases and troubles. Pray. Just sincerely say, Lord, I believe that you're a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities, and we're told by this minister here that you are with us, present. And I want you to be present with us and identify yourself.
Go. Nina banezifo neengxaki. Thandazani. Nje ngokunyaniseka. Nithi, Nkosi, ndiyakholwa ukuba ungumbingeleli omkhulu onokuchukunyiswa ziimvakalelo zezilwele zethu, kwaye siyaxelelwa ngulo mlungiseleli apha okokuba unathi ukhona. Ngoko ndifuna wena ubekho kunye nathi kwaye uzazise.
I pray every one of you. Now it's up to God to say something.
Ngoku thandazani nonke ngabanye kuni. Ngoku kuxhomekeke kuThixo ukuba atsho okuthile.
Oh, man. I wish you could just know something. How you feel when that comes. The whole world belongs to you. Amen.
Elinjani ixesha. Oh, bethu. Ndinqwenela beningazi into ethile nje. Indlela ovakalelwa ngayo xa oku yakufika. Hlabathi lonke lelakho. Amen.
No devil is going to do nothing. He's a defeated being. My Lord is present. It's all in our hands. Amen. Please be real quiet. Don't walk. Sit still.
Akuko demoni liza kwenza nanto. Liyinto eyoyisiweyo. Inkosi yam ikhona. Konke kusezandleni zethu. Amen. Ncedani zolani ngenene. Sanukuhamba. Hlalani ningashukumi.
You in the wheelchairs, Nick, don't think you're helpless. Believe you went through prayer lines and been failed and failed. It wasn't the minister prayed for you failed. It's your faith, and you begin to think you ain't going to do nothing. You believe.
Nina bakwizitulo zamavili nezinto. Sanukucinga anincedakali. Kholwani, wena, uhambile ngemigca yokuthandazelwa, kwaye usilelisiwe, wasileliswa, ibingengomlungiseleli ebekuthandazela osileleyo. Lukholo lwakho, kwaye uqalisile ukucinga ukuba akuzukwenza nto. Kukholwe.
Here. Here's this light. Look here. Over a little colored lady sitting back here. Standing with her hands up like this. Yeah. He was praying.
Up. Naku kukanya up. Phezu kwenenekazi elintsundu lihleli ngasemva up. Limile linezandla zalo phezulu ngolu hlobo. Ehe. Ubuthandaza. Ehe.
You believe me to be his prophet? Or his servant? I mustn't say that because it stumbles people so much. You have a fine.
Uyandikholelwa ukuba ndingumprofeti wakhe okanye isicaka sakhe. Mandingakutsho oko kuba iyabakhubekisa abantu kakhulu. Ninelungileyo.
Here's a white man, colored woman. Just like it was our Lord and the woman at the well. Two different races. He let them know there's no difference in races. Our colors has nothing to do with it. We could give each other a blood transfusion. God made of one blood all nations.
Up. Nansi indoda emhlophe. Umfazi ontsundu. Njengoko kwakunjalo inkosi yethu nomfazi equleni. Iintlanga ezimbini ezahlukeneyo wabenza bazi ukuba akukho mahluko ezintlangeni. Imibala yethu ayinanto yakwenza naye. Sonke singanikana omnye nomnye igazi. UThixo wenze ngegazi elinye zonke izizwe.
You're having headaches. Tremendous headaches. then you got a burden on your heart. That's for that child. And you, it's oppressed. Is that true? That's right.
Uneenhloko ezibuhlungu. Inhloko ezibuhlungu kakhulu. Ngoko, unomthwalo enhliziyweni yakho. Ingalama mntwana, kwaye wena ucinezelekile. Injalo ngqo. Ingaba inyani? Injalo.
This lady sitting over from you there, she seems to be identified with you, which is your mother. That's right. And she's got something wrong with her. Do you believe me, lady? You do?
El nenekazi ngapho ukusuka kuwe apho likhangeleka libandakanywe nawe lingumama wakho injalo kwaye unento engalunganga malunga naye uyandikholelwa nenekazi wenza njalo.
Your trouble is a hurting in your side. That's right. It's your right side that hurts, is that right? Raise up your hand if that's right. It ain't going to bother you no more.
Ingxaki yakho ivisa kabuhlungu ecaleni lakho injalo. Licala lakho lasekunene elibuhlungu ingaba injalo. Phakamisa isandla sakho ukuba oko kunjalo ayizukuhlupa kwakhona.
You believe if God can tell me who you are? Miss Lowell, correct. All right, go on your way. Lord Jesus gives you a request.
Uyakholwa ukuba uThixo angandixelela ungubani? Nkosikazi Lowell, injalo kulungile. Hamba indlela yakho. Inkosi uYesu ikunikile isicelo sakho.
Right out at the end of there, there's another little colored lady sitting looking at just like it tore her to pieces. She's looking right at me, she believes it.
Kanye kupheleni kwaphaya lelinye inenekazi elincinci elintsundu lihleli. Lijongile oko, nje oko nje kufana nokulikrazula libe ziziqwenga. Lijonga kanye ngqo kum, liyayikholelwa.
I saw you see that thing right there by her. She's suffering with kidney trouble. That's right. It's all over now. He's healed.
Hallelujah.
Ok, aniboni la anto kanye, payanga gul, lihlutwa inga gezinzo, injalo londo, ipelile ngoku, ukupilisile. Amen.
Why don't you believe?
Praise God.
Thank you, Jesus.
If thou canst believe, all things are possible. You believe that?
Kuteni ninga kolo. Ukuba unokukholwa zonke izinto zinokwenzeka niyayikholwa lonto.
Here's look at the colored people. Where's your faith at, white folks? Here's a colored lady sitting right here looking right at me, kind of a large lady. She's got trouble with her knee.
Apha li jonga kubantu abantsundu luphi ukholo lwenu bakuthi abamhlophe apha linenekazi elintsundu lihleli kanye apha lijonge ngqo kum uhlobo lelikhulu inenekazi.
She's also got trouble. She's got heart trouble. She's got weakness, flutters, and things like that. Especially when you're trying to lay down, smother. That happened last night. Remember, I'm not reading your mind, but I know what you prayed about. You want to be called to this today, and He's answered for you.
Kananjalo, linengxaki yenhliziyo, ehe, kwaye linobuthakathaka. Ukuncancazela nezinto ezinjalo ingakumbi xa uzama ukulala phansi uyafuthaniseleka yabona yenzekile phezulu khumbula andifundi ingqondo yakho kodwa ndiyazi okuthandazeleyo ufune ukubizwa ngoku namhlanje kwaye ukuphendule.
Now you also can't hardly get up because you got arthritis. That is right. And then another thing, you got a stomach trouble, which is a growth inside the stomach. That is true.
Ngoku akukwazi nokuphakama kuba uqaqanjelwa ngamathambo injalo lonto kwaye ngoko enye into unengxaki yesisu nto leyo isisihluma ngaphakathi esiswini leyo inyaniso.
Now do you believe me to be his prophet? I'll say it anyhow. Believing you will be made well.
Ngoko uyandikholelwa ukuba ndingumprofeti wakhe ndiyakuyitshona kanjani kholo kwaye uyakuphiliswa.
What about your stomach trouble? You believe that God had healed your stomach trouble sitting there too? You believe it? All right, then you have your healing of your stomach. Amen.
Malunga naphi nengxaki yakho yesisu? Uyakholwa ukuba uThixo uyakuyiphilisa ingxaki yakho yesisu? Uhleli phaya nawe uyayikholwa kulungile. Ngoko ungayifumana impiliso yakho yesisu. Amen.
You don't quit smoking there, lady? Believe God will make you quit smoking? Been trying for a long time. You got stomach trouble also. Been trying to quit cigarettes. That's what's making your stomach trouble. Will you give them up? I resent them from you in the name of Jesus Christ because of your faith to touch him.
Hallelujah.
Ufuna ukuyeka ukutshaya apho nenekazi. Uyakholwa uThixo uyakwenza uyeke ukutshaya. Ubuzama ixesha elide. Unengxaki yesisu kananjalo. Ubuzama ukuyeka imidiza. Yiloo nto eyenza ingxaki yakho yesisu. Unganikezela ngayo. Ndiyayichasa kuwe egameni likaYesu Kristu ngenxa yokholo lwakho lokumchukumisa.
I challenge you to believe God.
Ukucela umngeni ukuba ukholwe uThixo.
There's a little woman sitting there praying for her a loved one in a hospital dying with cancer. Right. It's an uncle. That's right.
Apha ngumfazi omncinci ehleli ethandazela owakhe othandekayo osesibhedlele esifo kumhlaza. Injalo kumalume, injalo lonto.
You're a minister's wife. You believe with all your heart the man will get well.
Usenokuba ungumfazi womshumayeli. Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke indoda iyakuphila.
I challenge you to believe God. What is that? The identification that Jesus Christ.
Ndikucela umngeni ukuba ukholwe uThixo. Yintoni leyo? Ukwaziswa la Yesu Kristu.
You say, what is Christ? He's the Word. In the beginning was the Word. The Word was with God. And the Word was made flesh and dwelt among us. The Word is sharper than a two-edged sword. A discerner of the thoughts and intents of the heart.
Uthi yintoni uKristu? Ulilizwi. Ekuqalekeni wayekho ulizwi. Ulizwi wayekho uThixo. Kwaye ulizwi wenziwa inyama wahlala phakathi kwethu. Ilizwi libukhali ngaphezu kwekrele elintlangothimbini. Umcaluli wengcingane nezicamango zenhliziyo.
Can't you see the Word has come among us in the last days? It's the Holy Spirit taking the Word of God and identifying Jesus Christ, which is the token. Amen. Do you believe?
Akuliboni ilizwi ukuba lize phakathi kwethu kwimihla yokugqibela. Kumoya oyingcwele ethabatha ilizwi likaThixo kwaye ebonakalisa uYesu Kristu, nto leyo ingumqondiso. Amen. Ingaba niyakholwa?
How many of you got prayer cards? Let all on this side's got prayer cards stand up in this line over here. Stand, all on that side, just that side. Stand out here in the aisle. No, just on the right-hand aisle, please. Right there. Ushers, get to your place.
Bangaphi abanamakhadi okuthandazelwa. Mabathi bonke kweli cala abanamakhadi okuthandazelwa. Baphakame kulo mgca ngapha. Yimani nje nonke kwela cala. Nje ela cala malime emigceni. Hayi nje kwimigca yesandla sasekunene. Ncedani kanye phaya balungisi bantu. Yimani endaweni yenu.
Then when they get through, let the others all stand up. After they come through, then vice versa at the other side. Now let everybody be reverent.
Emva koko xa bedlula niphakamise abanye emva kokuba bedlulile emva koko niyiguquguqule ngelinye icala ngoku makathi wonke umntu ahloniphe.
The Holy Spirit took over the meeting, so there's enough been said and done to prove. How many believes he's here? How many believes that's the token? How many believes it's a word?
Umoya oyingcwele uthabathele kuye umhlangano ke kubekho kwaneleyo obekuthethiwe nokwenziweyo ukubonakalisa. Bangaphi abakholelwayo ukuba ulapha? Bangaphi abakholelwayo ukuba oko ngumqondiso? Bangaphi abakholelwayo ukuba lelizwi?
Look, how many knows that the book of Hebrews says that the word of God discerns the thoughts that's in the heart? How many knows that?
Jonga, bangaphi abaziyo ukuba incwadi yamaHebhere itshilo ukuba ilizwi likaThixo licalula iingcingane ezisentliziyweni. Bangaphi abayaziyo loo nto?
How many knows that? That's the reason Jesus could discern the thoughts in their heart because he was the Word. How many believes that?
Bangaphi abayaziyo ukuba eso sisizathu Yesu wayenokucalula iingcingane entliziyweni yabo ngokuba wayelilizwi. Bangaphi abakukholelwayo oko? Bangaphi abakholwayo ukuba oko koko kwakunabaprofeti babe ngabo ilizwi leza kubo?
How many believes that that's what was with prophets? They were who the Word come to.
Bangaphi abakholwayo ukuba oko koko kwakunabaprofeti babe ngabo ilizwi leza kubo?
Now, if the Word returns to us, won't it do the same? Then how can the Word that identifies the Word be wrong by the Word?
Ngoku, ukuba ilizwi libuyela kuthi alinakwenza into ekwanye ngoko lingathini ilizwi elolatha ilizwi libe leliphosakeleyo ngelizwi oh idaho
Reverend Hey this lady sitting here She's got something on her heart too I just happened to turn around and catch it You're Mrs. Green I never knew that But you are Mrs. Grant calls to see you with me.
Shonip. Hey. El nenekazi lihleli apha. Linento enhlizweni yalo. Nalo. Kwenzekile nje ndijike ndiyibambe. Asinguwe unkosikazi Grant. Andizange ndakwazi oko. Kodwa ngunkosikazi Grant. Kuba ndikubona naye.
You got a nervousness is bothering you. You got your son's got something other. His blood like dripping. I challenge you to believe it. Amen. He's the master of the situation. He's the master of death.
Unobuphakuphako obukuhluphayo unaye unyana wakho unento engenye igazi lakhe ngahlobo liyathonsiza. Ndikucela umngeni ukuba ukholwe. Amen. Ulichule lemeko, ulichule lokufa.
Let's pray, Lord Jesus, while your presence is anointing us here in this building, and we are aware this is the Holy Ghost, I pray, Lord, that you'll heal every person that wears these handkerchiefs.
Masithandaze, Nkosi Yesu, ngelixa ubukho bakho busithambisa, apha kwesi sakhiwo, kwaye siyazi lona ngumoya oyingcwele. Ndiyathandaza, Nkosi, uba uya kuphilisa wonke umntu onxiba ezi tshefu.
One time we're taught in the Bible that your people right in the line of duty was crossing the Red Sea, and the sea got in their way on their road to the Promised Land.
Kelinye ixesha siyafundiswa eBhayibhileni ukuba abantu bakho kanye emsebenzini babenqumla ulwandle olubomvu laze ulwandle laxaba endleleni yabo eya kumhlaba wesithembiso.
God looked down through that pillar of fire with angry eyes, and the sea got scared. Move back, and Israel went on to the Promised Land, right in the line of duty.
UThixo wakhangela ezantsi ngentsika yomlilo, ngamehlo anomsindo, lwaza ulwandle loyika, labuya umva, waza uIsrayeli wahambela kumhlaba wesithembiso, kanye emsebenzini.
O Lord God, let your eyes look to the blood of Jesus Christ down into this token here that we're holding over these handkerchiefs today.
O Nkosi Thixo, makathi amehlo akho ajonge ngegazi likaYesu Kristu. Ezantsi kulomqondiso apha siubambileyo phezu kwezitshefu namhlanje.
And may everybody that wears this, may the sickness get scared. May it move back and let your people cross to the promise of good health. The prayer of faith shall save the sick. In the name of Jesus Christ, may it be so. Amen.
Kwaye, wanga wonke ubani onxiba ezi, zanga izigulo zingoyika, yanga ingabuyela emva. Yeke abantu bakho bawelele kwisithembiso sempilo enhle. Umthandazo wokholo uyakusindisa ogulayo. Egameni likaYesu Kristu kwanga kungaba njalo. Amen.
How many believing Methodist preachers are here? Baptist preachers, Presbyterian preachers, Baptist preachers, Lutheran or Pentecostals?
Bangaphi abashumayeli bamawisile abakholwayo abalapha? Abashumayeli bamaBaptists, abashumayeli bamaRhabe. Abashumayeli bamaBaptists, amaLuther, okanye amaPentecost.
How many of you believe this to be the truth? Come here and stand by me while we pray for the sick then. Come up here, all you preachers that believe.
Bangaphi kuni abayikholelwayo lena ukuba yinyani. Izani apha nime ngakum, ngelixa sithandazele abagulayo ngoku. Nyukelani apha, nonke nina abashumayeli abakholwayo.
It's all right. Brother Grant, that's all right. Come down here, Brother Grant's got a ministry of praying for the sick. A gallant man, a good man. A man that God hears and answers prayer for. Brother Grant.
Ilungile, ayinjalo, zwana uGrant, oko kulungile. Yehlela apha mzalwane. Umzalwane uGrant unolungiselelo lokuthandazela abagulayo. Igorha lendoda, indoda elungileyo, indoda eviwayo nguThixo nephendulwayo. Umzalwane uGrant.
Happy to put my arm around him today and say that. My brother. Now, he's going to be down here praying with me.
Ndiyavuya ukubeka ingalo yam kuye ndikutsho oko, nomzalwane wam. Ngoku, uza kuba sezantsi apha ethandaza nam.
When you come through this line, just like he was coming beneath the cross, brother, make a double line right here. Right here. Make a double line. Some up here, some down there.
Xa udlula kulomgca kanye njengokuba ubusiza phansi komnqamlezo. Mzalwane, yenza umgca uphindwe kabini kanye up, kanye up. Yenza umgca uphindwe kabini. Abanye phezulu up, abanye ezantsi up.
Brother Roy Borders, where you at? Brother Roy Borders, I thought he was here.
Zalwane uRoy Borders, undawoni. Zalwane uRoy Borders, bendicinga ulapha.
Looking here at the ministers, would you? Look at there. That makes me feel good, brother.
Hallelujah.
Ministers of the cross. Man who's standing up here to identify himself with the message.
Yes, amen.
What can happen?
Jongani apha kuba lungiselele ningakwenza. Jongani khona phaya. Oko kundenza ndizive kamandi bazalwane. Abalungiseleli bomnqamlezo. Amadoda ame apha ukuzibandakanya kunye nomyalezo. Yintoni enokwenzeka?
Ah, look. Don't lay it on to the ministers now. They've come to identify themselves.
Ngoku jonga, sukuyiyekela kubalungiseleli ngoku. Bazile ukuza kuzibandakanya.
When you pass through here, hold the token before you. Lord Jesus, I've confessed my sins. In return, you have given me the baptism of the Holy Ghost. I am a purchased product. Sin, sickness, or nothing can hold me from here on. I'm moving right.
Xa ugqitha apha, zibanda, bamba umqondiso phambi kwakho. Nkosi Yesu, ndizivumile izono zam. Imbuyiselo, undinike ubhaptizo lomoya oyingcwele. Ndiyimveliso ethengiweyo. Isono, ukugula. Okanye kwanto enokundibamba ukusuka apha ukuqhubeka. Ndihamba kakuhle.
Hold that. Oh, before you pass through here, God will heal you to go out of here rejoicing, happy, and be well. Do you believe it?
Bamba oko. Oh, phambi kwakho. Uze ugqithe khona apha. Kwaye uThixo uya kukuphilisa. Kwaye uya kuphuma apha uvuya, wonwabile. Kwaye uphilile. Niyayikholelwa?
Now, each person in here, let's bow our heads, brethren, while together. We don't know what's going to happen. We just don't know.
Ngoku, mntu ngamnye apha. Masiqubude iintloko zethu, bazalwane, ngelixa sonke, asazi okuza kwenzeka, asazi nje.
There's not any reason for any sick person to leave this building this afternoon. Hold that token in your heart. Pass right through this prayer line where ministers who's consecrated their lives to the service is going to stand here laying hands upon you as you pass through.
Akukho nasinye isizathu sakhe nabani ogulayo ukuba ashiye esi sakhiwo ngale mva kwemini. Bamba la mqondiso entliziyweni yakho. Gqitha ngalo mgca wokuthandazelwa. Apho abalungiseleli, abangcwalise iimpilo zabo ukwenzela inkonzo. Baza kuma apha, babeke izandla zabo phezu kwenu njengoko nigqitha.
He said, what'd you do that for, Brother Branham? I want you, everyone, to know that it's just I'm not the healer. This man has just as much right to pray for the sick as anybody else.
Uthi, kutheni ukwenzile oko, mzalwane uBranham? Ndifuna nina, wonke ubani, ukuba azi nje, andingumphilisi. La madoda, anelungelo lokuthandazela abagulayo, njengaye nabani na.
Frankly, I believe God would answer their prayers for he would mine. I'm tired and wore out and everything, I believe he'd answer their prayers.
Ngokuphandle, ndiyakholwa uThixo, uya kuphendula imithandazo yawo phambi kokuba aphendule owam. Ndidiniwe kwaye ndiphelile nayo yonke into. Ndiyakholwa ukuba uya kuphendula imithandazo yawo.
And here they stand right in the midst of it to identify themselves, not ashamed, take their place.
Hallelujah.
I appreciate a man like that.
Kwaye apha bame kanye embindini wayo ukuzazisa engenazintloni ukuthatha iindawo zawo. Ndiyakuwancoma amadoda anjalo.
My brethren, I know your feeling. I'm one with you. I'm the one that's weaved my net with you out here in Texas to try to catch every one of them fish that God's ordained to life out there.
Ngoku, bazalwane, ndiyazazi imvakalelo zenu. Ndingomnye wenu. Ndingulowo uthungele umnatha wakhe nenu phandle apha eTexas ukuzama ukubambisa nganye yintlanzi athe uThixo wazenyulela ubomi phandle phaya.
I'm doing my very best. I'm with you 100%. Sometimes I scold and holler about organization things. That don't mean I'm against you, my brother.
Ndenza konke okungcono kwam. Ndinani ikhulu le percent. Ngamanye amaxesha, ndiyangxolisa ndikhuze malunga nemibutho nezinto oko akuthethi ukuba ndichasene nani mzalwane wam.
I mean I'm against a system that would separate us from being brothers because of some religious doctrine.
Ndithetha ukuba ndichasene nenkqubo eya kusahlula ekubeni ngabazalwana ngenxa yemfundiso ezithile zenkolo.
We are brothers by the baptism of the Holy Ghost. We hold the same token. We've received the same blood. So let's believe that. We can meet there, can't we, brother? Every one of us under the blood.
Singabazalwana ngobhaptizo lomoya oyingcwele sibambe umqondiso omnye. Samkele igazi elinye ke masikholwe koko singadibana phaya asinakudibana bazalwana wonke ngamnye kuthi phansi kwegazi.
I was ordained a Baptist. Maybe you're a Methodist or Lutheran or Presbyterian, Pentecostal oneness, two-ness, three-ness, or whatever you have, Church of God, whatever it is. I don't make any difference. We can't agree upon them little things. Let's forget about it then.
Ngoku ndabekwa njengombhaptizi mhlawumbi ungumwisile okanye mlutere okanye umrhabe pentekost wobunye bubini sithathu okanye nantoni onayo bandla likathixo nantoni eyiyo oko akwenzi namnye umahluko asinakuvumelana kwezo zinto zincinci masilibale ngazo ke ngoko.
Something we can't agree upon that Jesus Christ our Savior died for our sins, rose again, and give us the token.
Into esinokuvumelana ngayo yokuba uYesu Kristu umsindisi wethu wafela izono zethu wavuka kwakhona waze wasinika umqondiso.
We're standing here with our prayers to hold over these sick brothers and sisters that pass through this line. I'm going to believe it with all my heart.
Simi apha nemithandazo yethu ukuze sibambe phezu kwaba bazalwane nodade abagulayo abagqitha kulonca. Ndiza kuyikholwa ngenhliziyo yam yonke.
I see something happen right then. Hey, man. I know you think I'm crazy, but I'm feeling good crazy. I just hope I can stay this way. Yes, sir. I just feel wonderful this way.
Ndibone into isenzeka kanye ngoko. Amen. Ndiyazi nicinga ndiphambene, kodwa ndiziva ndiphambene kamnandi. Ndiyathemba nje ndingahlala ngale ndlela. Ewe mhlekazi, ndiziva ndimnandi ngale ndlela.
Let's pray, Lord Jesus. I'm walking off this platform down here to identify myself with these brothers. I'm identifying myself with them as we all are holding our tokens in our hands and in our hearts as we obey your command to lay hands upon the sick and they shall recover.
Masithandaze, Nkosi Yesu, ndiyaphuma kweli qonga ezantsi phaya ukuzibandakanya nabo bazalwana. Ndizibandakanya kunye nabo njengoko sonke sibambe imiqondiso yethu ezandleni zethu. Nasezinhliziyweni zethu njengoko sithobela umyalelo wakho wokubeka izandla phezu kwabagulayo kwaye baya kuphila.
May every person passing through here present their token that they have received the Holy Ghost, that they are a born again child of God, that they believe it with all their heart.
Wanga wonke ubani ogqitha apha aveze umqondiso wakhe wokuba bamkele umoya oyingcwele wokuba ngabantwana bakaThixo abazelwe ngokutsha, wokuba bayayikholelwa ngenhliziyo yabo yonke.
And as they pass through, may they curse that disease and affliction of their body, and may they go out of here rejoicing, knowing that their faith has made them whole.
Kwaye, njengoko begqitha, bangabangasiqalekisa esasifo nenkxwaleko yemizimba yabo, kwaye bangabangahamba baphume apha bevuya besazi ukuba ukholo lwabo lubaphilisile.
Lord God, as we laid in the Old Testament our hands upon the sacrifice to identify ourselves with the sacrifice, we lay our hands upon Jesus and identified ourselves with him.
Kwaye Nkosi Thixo, njengoko sibeke iTestament endala izandla zethu phezu kwedini ukuzibandakanya kunye nedini, sibeka izandla zethu phezu koYesu kwaye sizibandakanya kunye naye.
He laid his hands upon us now in the ministry, identifying himself with us by signs and wonders, and we are laying our hands upon the sick to identify ourselves with them, with our faith connected with them.
Ubeke izandla zakhe phezu kwethu ngoku kulungiselelo ezazisa yena kunye nathi ngemiqondiso nezimanga, kwaye sibeka izandla zethu phezu kwabagulayo ukuzazisa kunye nabo ngokholo lwethu luqhakamshelene nabo.
Sickness has to go. May it do it in the name of Jesus Christ as we walk down here to receive it.
ukugula kufanele kumke kwaye kwangakungenzeka egameni lika Yesu Kristu njengoko sisihla apha ukuya kuyamkela.
Let all the congregation pray. Hallelujah. Roy or somebody come here to stand with this microphone and keep the line straight.
Malithandaze lonke ibandla. Roy okanye umuntu othile iza apha ume ngakulomboko uze ugcine imigca yithenqo.
Look, as you pass through here now, come believing, come praying. We're just going to lay hands on the sick. Come right through, pray.
Jonga, njengoko ugqitha apha ngoku, yiza ukholwa, yiza uthandaza. Siza kubeka nje izandla kwabagulayo. Yiza kanye ngqo. Thandaza.
When you pass through the line of this ministers, if you're walking on crutches, lay them down, walk away.
Xa ugqitha ngomgca waba balungiseleli, ukuba uhamba ngeentonga, zibeke phantsi umke.
If you've had cancer sickness, say, the doctor's done all he can do, he's done all he could, and he said, I have to die. I'm not going to die. Here's my token, Lord. You promised me a 70. I'm going right through here doing it. See, do that. Will you do it? In Jesus' name, may it be so. Amen. All right.
Ukuba unomhlaza, isigulo, yithi, ugqirha, wenze konke anokwenza, ukwenzile, konke anokwenza, kwaye uthe, ndiza kufanela ndife, andizukufa. Nanku umqondiso wam Nkosi undithembise amashumi asixhenxe ndiyahamba ukudlula ngqo apha ndiyenza yabona yenza oko uya kuyenza egameni lika Yesu kwanga kungaba njalo amen kulungile mawuze udlule umgca.
Only believe. Sing it with me. Only believe.
Ngiyakholwa sonke intandabuzo zam zingcwatywe echibini.
Do you believe it?
Amen.
Amen. Oh, isn't he wonderful?
Yes.
Some of them was on those cots and stretchers, got right up and walked away, just left them laying there and walked away. Oh, it's everyone can be healed now that will believe it. Do you believe?
Niyayikholelwa. Amen. Oh, ingaba akamangalisi. Abanye babo bebekwabo mandlalo nakumakhukho. Baphakamile, bazabemka, bahamba, bazishiya nje zilele phaya, bahamba bemka. Oh, kunguye wonke ubani onokuphiliswa ngoku. Uyakuyikholwa, niyakholwa.
Let's give us a card, I love him. Will you, sister, the old song, I love him, because let's all just raise our voices and our hands, our hearts to God and saying, I love him because he first loved me. Everybody now.
Masinike isandi ingoma, ndiyamthanda. Ungayenza, dade, ingoma endala, ndiyamthanda, ndiyamthanda. Ngokuba, masiphakamiseni amazwi ethu sonke, nezandla zethu, inhliziyo zethu, kuThixo sicule. Ndiyamthanda, ndiyamthanda. Ngokuba wandithanda kuqala, wonke umntu ngoku.
Ndiyamthanda, ndiyamthanda. Ngokuba wandithanda kuqala kwaye wathenga usindiso lwam eKalvari.
A lady up by the wheelchair walking across here with the support of two men. Let's wave our hands to God. I love him.
Inenekazi liphakamile lisukile kwisitulo samavili lihamba linqumla apha ngoncedo lwamadoda amabini. Ndiya masiwangazelise izandla zethu kuThixo. Ndiyamthanda.
Ndiyamthanda. Ngokuba wandithanda kuqala. Kwaye wathenga usindiso lwam eKalvari.
Let's just praise him now, everybody. Glory to God. How we thank you, Lord Jesus, for your goodness, your presence. Oh, we thank you for the token, Lord.
Masimdumiseni njengoku wonke umntu uzuko kuThixo indlela esekubulela ngayo wena Nkosi Yesu ngokulunga kwakho ubukhona bakho. Oh, siyakubulela wena ngomqondiso Nkosi.
We are saved and filled with the Spirit, the Holy Ghost surging our bodies now. How we thank you for this, Father. Oh, in Jesus' name we thank you. Amen, amen.
Sisindisiwe kwaye sizaliswe ngomoya. Umoya oyingcwele uphokokela emizimbeni yethu ngoku. Indlela esikubulela ngayo wena ngoku. Bawo. Oh, egameni lika Yesu siyakubulela wena. Amen, amen.
Everybody shake hands and praise the Lord. Shake one another's hands and praise the Lord. Praise the Lord.
Wonke ubani makaxhawule izandla athi mayibongwe inkosi. Xhawula isandla omnye nomnye uthi mayibongwe inkosi. Mayibongwe inkosi.
All right, now all together again.
Kulungile ngoku. Sonke ngokuhlangeneyo kwakhona.
Yamthanda.
Hands up, hearts up. Just express it from your heart.
Izandla phezulu, inhliziyo phezulu. Ndiya zivakalise nje ngokusuka enhliziyweni yakho.
Ukuba wandi thanda kuqala.
Uza kundulula.
Wathenga usindiso lwami emthini weKhalvari.
Now let's bow our heads real reverently as a turn of service now to Brother Grant for dismissing. Thanking each one of you.
Gogo. Masithobiseni inhloko zethu ngembeko kazi. Njengoko ndinikezela lenkonzo ngoku kumzalwane uGrant ukwenzela ukusindulula. Ndibulela ngamnye kuni.
First thanking the Lord for his goodness, his mercy, and the assurance that I hope that we've left in your heart that we're not here alone. Our great chief captain is among us. The shout of the king is in the camp.
Kuqala, ndibulela inkosi ngokulunga kwayo, inceba yayo. Nengqiniseko endithembayo ukuba siyishiyile enhliziyweni yenu yokuba asikho apha sedwa. Umphathi wethu omkhulu uphakathi kwethu. Indanduluko yekumkani iseminqubeni.
And we thank the Lord to see his great power and his great mercy. And now let us bow our heads reverently, Brother Grant.
Kwaye sibulela inkosi ukubona amandla ayo amakhulu nenceba yayo enkulu. Kwaye ngoku masithobiseni iintloko zethu ngentlonipho, mzalwane uGrant.